futhi ngiyakuthakasela ngempela lokho, leso yisipho sami sokuqala sikakhisimuzi. Ngakho-ke ngibonge kakhulu futhi awu uma ngingavele ngishumayele manje ngaphandle kokuzama ukusivula, ngifana nje nomntwana enalokho kulindela kukakhisimuzi elindele okuthile. Niyazi uyazizwela nje ukuthi kukhona isipho obungasilindele esincane futhi usanda kungena kuso. Futhi uyazi ngisho noma sikuka angicabanga ukuthi silahlekelwa yibo bonke ubuntwana bethu. Nicabanga kanjalo na? Singabantwana abasebekhulile nje yilokho. Ngakho awu mayidingise inkosi, siyajabula kuphumela lapha futhi ngalokhu kusa okuhle komkhosi kakhisimuzi. Sibheke phambili ezibusisweni izinkosi ukuqhubeka nathi lapho sisaqhubeka emhlanganweni, njengoba nginesiqiniseko sokuthi unazo. Ngicabanga ukuthi kulokhu kusa bazoba nezipho ezithile zabantwana, noma sesithathiwe kakade izipho zabantwana. Awu kuhle kakhulu lokho. Manje ngingathanda nje kunikeza umbiko omfishane ngomhlangano wethu wokugcina uma kulungile. Futhi ngalesi sikhathi nina bantu yini enikhulekayo futhi nibambelele kuNkulunkulu ukuba mina ngiphume ngiye kulezi zinkonzo. Futhi ngithanda ukunikela nje ukufinqa okuncane kwemihlangano yokugcina nje. Esinye sezigameko ezivelele zomhlangano odlule besisenzeke eShawano eWisconsin. Kwakusehole elikhulu lesikole samabanga aphakeme, ihole elikhulu elisha lesikole samabanga aphakeme, lapho sisithi azilungele nje ukukhulekela abagulayo. Ngangisanda kwenza ukubizela ialtare futhi abaningi babephakamise izandla zabo ukwamukela uKristu njengomsindisi oqondene nabo. Bese kuthi-ke kwaba ngokuthi ngiqaphele okuthile okwenzekayo okwakuphandle ngqo ezethemelini, isiqeqeshana esincane esivela kimi. Futhi kwakungumuntu oneminyaka cishe engamashumi ayisikhombisa noma engamashumi ayisikhombisa nanhlalo budala. Wafa ngesifo senhliziyo, igwebu lathululeka liphuma emlengeni wakhe, namanzi asaphazekela ezimpahleni zakhe zokugqoka. Nomkakhe bephiyazela impela, ehlikihla ubuso bakhe. Futhi ngangazi ukuthi lelo kwakuyicebo lokuphamba lesitha. Wenza lezo zinto nje ukucasula abantu, niyabo. Bese ukuthi-ke lapho enza lokho kuya ekuphiyazeleni. Kwenzeke kaningi emhlanganweni muva nje eNew England, kwenzeke kanjalo futhi ngaphambi nje kwalolo cingo. Futhi ukuze udedise abantu ukuba baxhuxhume kulezo zikhathi ezinjalo, kufanele ugcine ubuhlakani bakho ukubona ukuthi umoya ongcwele uzothini, ngoba sifundisiwe emibhalweni ukuthi zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu. Futhi babebaningi abantwana bakaNkulunkulu abamthandayo. Futhi ngaqhubeka ngibuka indoda, futhi ngibona ukuthi yayisivele inamagwebu emlonyeni. Futhi njengoba noma ubani azi lapho kufa kugadla kumuntu, imvamisa amanzi ayaphuma, niyabo. Futhi ba nomkakhe ehlikihle ubuso bakhe kakhulu, futhi wayehamba kanjalo nje njengokuvimbela abantu bengamqapheli. Ngathi umyeni wakho ubungafuna othize ozomuphuzisa amanzi na? Ukuthola okunakwa kwakhe wayesethi, futhi Branham, ngikushiya konke kuwe. Futhi wayeyiluthela ngehlelo. Ngase-ke ngicabanga ukuthi ngizobiza umugqa womkhuleko bese ngiphakamisa abantu ukubakhulekela. Kodwa sikhundleni sokwenza lokho, umoya ongcwele uqala ukuphuma uye emhlanganweni phezu kwabantu ukubabiza nje. Futhi wadlula ngale yakomfo mdala cishe kabili. Bese kuthi-ke khona manjalo ngathi sizokhuleka nje. Futhi ngenkathi ngiqala ukukhuleka ngazizwa ngikhuleka okwathi kulokhu kufa mkhulule. Futhi akukho kungaphezu kwalokho kwashiwo ukuthi kwaze kwaba indoda iyaphila futhi yasukuma yema ngezinyawo zayo. Futhi lonke idolobha lahamba sengathi liyaphiyaza ngakho lokho inkosi eyayikwenzile. futhi ke kuzobala kweminye imihlangano futhi udabalulodo luncane ngingathanda ukulucaphuna nje kungesikho ukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu kodwa bekuseLos Angeles muva nje bengihlala nomfowethu Aken Bright futhi ningilenu liyazi ukuthi kunjani ezindaweni abantu beshaya ucingo kunabantu abadingayo asibalahli abantu ngokushaya ucingo nokufuna umkhuleko lokho kungumsebenzi wethu ukukhulekela labo bantu futhi kwakukubi kabi lapho ngoba sasinezinto eziningi ezinhle iNkosi uNkulunkulu eyayizenzile futhi eyodwa kwakukhona indoda eyayikhubazekile yayisikhubazeke eminyaka engamashumi amabili lokuthile futhi lelo hlakeni lwayo futhi iNkosi uNkulunkulu yamphulukisa umuntu futhi weza ehamba evela emhlanganweni futhi lokho kwaqala siyaluyala sincane phakathi kwamabandla khona-ke ngokunyukusa ngeza ucingo olukhala futhi umfowethu Aken Bright engangihlala naye wayengekho nje ngalesi sikhathi ukubamba ucingo ngase ngibamba ucingo ngase ngiluphendula futhi kwakuyi isithuko senkolo esincane sasemexico futhi sathi bengingakwazi ukuthi ubusedolobheni futhi Branham sathi ngiyazi ukuthi uzoba nomhlangano kulobu busuku ezansi ndawo ngase-Cow Palace
I've got a little boy that's not yet.
Futhi wathi nginomfana omncane ongakabi nezinyanga ezinhlanu futhi wathi uyafa kumdlavuza futhi wathi ngiyaza kusile isiko ukwenza lokhu kodwa wathi ungatholakala yini umusa ukuthi ungeza bese ukhulekela umfana omncane na cabanga kuthiwani ukuba lowo bekungumntwana wakho na futhi ngathi ngizocela umnumzane Aken Bright eze ocingweni futhi ngitshele nje ake ngimqondise lapho izibhedlela ngoba angilazi idolobha kahle kangako amamayela ayisikwele angamakhulu amane edolobha angikaze ngisithole izibhedlela umnumzane Aken Bright weza wathi futhi Branham ngathi ngizizwa ngiholelekile impela ukuthi lokhu kungomoya ongcwele ngakho-ke sehla saye edolobheni futhi lapho siye esibhedlela nomfowethu wasemexico yize wayengemnyama engekho mnyama kunami futhi engumuntu olingana nami ngeminyaka futhi unkosikazi wakhe kwakungowesifazane wasefinland omhloshana inenekazi elithandekayo futhi wayengumnumzane futhi sangena esibhedlela futhi o ngibone ukubuka kuningi sonke siyazenza okusiphazamisayo futhi kulethe amadlingozi ethu kodwa lokho kwakungokunye okubi ukwedlula konke engake ngakubona kwakudingeka balethe umfana omncane eduze kwegumbi labahlengikazi nomhlengikazi oyisipesheli futhi ngenkathi ngibheka umdlavuza wawususabalalise imihlathi yakhe emincane kude kangako kwakudingeka bazongolezise indwangu ekhanda lakhe ukugcina ukuthi ungaqhumisa ikhanda lakhe livuleke nemihlathi yakhe emincane lapho udokotela wayezamile ukusika umdlavuza futhi wenza izitishi ezinkulu emuva naphambili kanjena yonke indlela kuzungeza umphimbo wakhe omncane futhi kwawukhulisa ngesivinini nje umdlavuza futhi ngangiwubiza ngalelo gama okwawusabalalisa igama elifanele bekungaba yilelo futhi wangena olimini lwakhe oluncane nomlomo omncane wengane kungengaphezulu kobubanzi obungako ulimi oluncane lwaluvuvukele lwase luphuma cishe kude kangako futhi lwabamnyama okungukuthi luvala umoya lapho ephefumule phansi ngamakhala akhe futhi lowo babayi wahamba wazungeza uhlangothini lwalengane encane wayesethi sawubona Ricky wathi mfana omncane kababayi ubabayi ulethe umfowethu Branham ukuba azokukhulekela Ricky futhi ingane encane yamazi uyise futhi ibingenakho ukuphefumula phezulu lapha ngakho-ke babefanele basike imbobo emphinjeni wakhe kwakukhona okuncane okubukeka nje njengempempe encane esasivame ukuyisebenzisa eminyakeni edlule yayisemphinjeni wakhe omncane futhi yayibamba umoya wakhe ngaleyo mpempe futhi umhlengikazi kwakudingeka ahlale lapho ngaso sonke isikhathi ngoba umdlavuza ukukhipha uketshezi wawungavumela kuvale ngci le mbobo encane wayezofanele akudonsa kukhiphe kanjalo ukukhipha okusaketshezi komdlavuza ovela emdlavuzeni nezingalo zakhe ezincane zazisezintanjeni ukuze angakwazi ukukubamba lokhu ngezandla zakhe ukuze akukhiphe lapho kwakumklinya futhi nesi lapho ngaso sonke ngesikhathi lapho eqala ukuqinyeka wayefinyelela phansi bese thatha izinto bese donsa izinto zomdlavuza ziphume empimpeni yakhe encane lapho iza khona ngomphimbo wakhe izandla zakhe ezincane kanjena zifinyelela kubaba wakhe ikhanda lakhe elincane emuva futhi okwakhe okuncane awu singabafowethu nedadewethu inabukeni lakhe elincane kwakungelona ingane encane ngakho konke wayengemude kangako ingakabi nezinyanga ezinhlanu budala futhi leyo nto encane yambona ubabayi wayo futhi wathi Ricky mfanyana kababayi oh kanjani kuncibilika nje inhliziyo yendoda yensimbi futhi wayezama ukudlala nayo noma ukuyiphulula kanjena.
And I standing there, I thought, Lord Jesus, if thou art the
futhi mina ngibi lapho ngacabanga Nkosi Jesu uma wena ungumthombo wakho konke ukuzwelana nawo wonke umusa ulele ngaphakathi kuwe ubungayithola yini intokozo ngokubona lesi sithande sincane silele lapha sifa kanjalo na angikholwa nje futhi angisoze ngakholwa ukuthi leyo yi ukuthi leyo yintando kaNkulunkulu somandla ukubona kunjalo.
I thought you are the fountain of mercy.
Ngacabanga wena ngumthombo womusa futhi uma ungumthombo womusa khona ke wena ungaba kanjani ungaba uNkulunkulu onesihawu futhi uthokozele kubona into efana naleyo na ngacabanga ubuzo kwenze njani kube wena ubumi lapha na. Awu ngiyethemba ukuthi iqembu lami elincane lapha lingazi kahle ngokwenele ukwazi ukuthi uma ngingoshisekele ngokweqile angikwazi uma kukhona noma yini ngifuna kuba yikho ngokwethembeka lapho ngihlangana noNkulunkulu ngifuna ukuhlangana naye ngenhliziyo eqotho futhi ngenze konke kusemandleni engikwaziyo ukukwenza kodwa kuthile kwakhuluma nami ngenkathi ngithe Nkosi ubuzo kwenze njani kube ubumi lapha na kukhona okwakungiphendula kwathi ngilinde ukubona ukuthi uzokwenze njani.
And as I looked at that little thing, I took his little baby hand, not
futhi lapho ngisabuka leyo nto encane ngathatha isandla sayo sincane sengane singibanzi kangako ngase ngisifaka eminweni yami kanjena ngasibamba ngase ngithi ngokukholwa kuNkulunkulu ngibeka phakathi kwalomdlavuza nengane igazi lenkosi Jesu Kristu ngase ngiphenduka nje futhi ngaphuma ubaba weza nami angibange ngisakwazi ukusho. Futhi ngafika emotweni wayesethi mfuthi Branham nakho kweshumi okuncane ebengikulondolozela khona ngathi oh mfowethu onesihe ungakwenzi lokho ngathi qabo angiyithathi imali wathi kodwa lokho kweshumi kuye enkonzweni wathi ngikulondolozile bengicabanga ukuthi ngiyokubona ngelinye ilanga ngathi kubeke esikweletini sikaRicky omncane phakathi lapho ngathi yena uzokudinga lokho. Futhi ngakho ke ngaqhubeka ngakhuphukela endlini futhi kungakapheli amahora amabili kusukela ngaleso sikhathi imihlathi emincane yayisibuyele emuva kokujwayelekile ulimi lwabuyela phansi emlonyeni wakhe umusa nothando kababa unomusa ubaba othandayo wayebone kufanelekile ukuthi apholise ingane ngokusukulandelayo ingane yayizothunyelwa ekhaya ngokwengane ephile kahle. Futhi njengoba bengilungiselele kuhamba kusobala lokho kwasabalala e-West Coast futhi lapha omunye udokotela odumile wayethumela umzukulu wakhe emuva lenga leya emva kwePasadena futhi wabeka isivimba mgwaqo lapho ukukhululekela lowo mntwana lapho ayeyinike khona umjovo kazifo zonke wabangela umdlavuza ukuba ungene ohlangothini lwayo ingane encanyanyana ethi ayibe nemibili. Futhi ngakho ke lesi esincane isithunywe senkolo saseMexico sashaya ucingo futhi sathi ngifanele ngibone umfowethu Branham ngaphambi kokuba ngihambe futhi inkosikazi nami sasesivele sisemotweni futhi ngangibambe inhlanzi eminyakeni embalwa edlule ezansi e-River of No Return kanye ne-Christian businessman uWalt Disney lelo qembu laphaya nalinakho umhlinzi wezinyoni nezilwane ngoba liyirekhodi lomhlaba lenhlanzi i-rainbow futhi ngangiyilungisa emotweni futhi kwakukhona inqola isiteshini wakhona esincane saya phezulu ngemuva futhi kwagxuma kwaphuma lo omncane ubaba waseMexico nezinyembezi zehla izihlathini zakhe lapho egijima ekhuphuka futhi wahlwitha isiqoko sakhe nonkosikazi wakhe omncane waseFinland. futhi wathi futhi preneme nakho lokho kweshumi inkosi ekuthumele khona oh ngathi mfowethu wathi uyazi uriki uya ekhaya namuhla futhi ngathi ngiyabonga ngalokho yena ngathi kodwa ngikutshelile ukuthi thatha okweshumi futhi kufake sikweletini sikariki wathi yilokho nje ebengifanele ngikutshele ngakho mfowethu preneme wathi ngesikhathi ngiyokhokhela udokotela kulokhu kusa ngibeke lena le mali ngaleya kuye ngathi dokotela ngifuna kukukhokhela esinye sesikweletu wathi mnumzane ungakubaluli ngisho nokukubalula kimi awungikeleti lutho wathi leyo yinto enkulu kunazo zonke ngake ngayibona yenziwe empilweni yami yonke wathi lezo yizehlo zezehlo wathi awungikweleti upeni.
It just goes to show that
uvele ukukhombise nje ukuthi uNkulunkulu ophilayo usaphila futhi manje ngaphambi kokuba sivule elakhe wo kuningi okunye okwenzekile ngifisa sengathi bengile sikhathi sokunitshela kodwa isikhathi ngeke sikuvumele.
And now, right after the first of the year,
futhi manje ngemuva nje kokuqala kunyaka uJanuwari ngiyaphesheke ezilwandle futhi okwe ngizoba seKingston eJamaica emizileni yemijaho kaJanuwari futhi kusuka lapho ngiya ePuerto Rico kanjalo njalo. Ngakho ke asikhothamise bakhande ethi umzuzwana nje emkhulekweni kuKristu wethu omkhulu onothando.
Oh Lord, Thou has been our refuge in every generation.
Oh, Nkosi, ube yisiphephelo sethu kuzo zonke izizukulwane. Wena ulusizo lukhona ngesikhathi sokuhlupheka, futhi ukwazi ukuthi ubukhona bakho obunothando budlileke neze, buhamba phambi kwethu. Futhi sifundiswe ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu zikanise ngakulabo abamesabayo.
Bring upon us today, Lord.
Zilethele phezu kwethu namuhla Nkosi lokho kwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu ukuze sazi ukuthi siyizikhonzi zesandla sakho futhi sizokuma ngolunye usuku ekwahlulelweni kwakho kobuNkulunkulu.
And there's only one remedy that
futhi linye kuphele ikhambi esilaziyo nokuthi izwi lakho lifundisa ngalo lelo igazi lendodana yakho uJesu elisinxuselayo kulokhu kusa ebukhoneni buko somandla
bringing us into reconciliation to him.
Lisiletha ekubuyisaneni naye ngokufaneleka kwakhe bese kuthi ke sinikeziwe umusa ongasifanele futhi siyamthanda ngalokhu.
And as we in our mind lays hundreds of great things
futhi njengoba thina emiqondweni yethu kulele amakhulu ezinto ezinkulu ozenzile futhi yokukhulu kunakho konke esingakucabanga kulapho wasisindisa khona empilweni yokufa lapho kithi kwakuhlala khona ukufa ngenxa yesono namacala kodwa ngokwamukela ukuxolela kwakhe ngokwezwi lakhe.
For it is written, he that
ngokuba kulotshiwe ukuthi yozwa amazwi ami futhi akhole honge ithumileyo unokuphila okungafi futhi siyakulikholwa futhi salimukela futhi sifakaza ubukhona bukamoya ongcwele. Futhi manje kulobu bubi bokugcina amahora okugcina umlando walomhlaba sinokubonga kuwe wo uNkulunkulu ukukwazi ukuthi lapho kunokudideka kuningi kwenqondo labantu begijima emuva naphambili njengoba ushilo ngabaprofethi abangcwele ukuthi ngalolu suku kuyofika isikhathi lapho abantu bayovela impumalanga bevela entshonalanga enyakatho neningizimu befuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu leqiniso futhi siphilile ukuba sibone leso sikhathi. Futhi ubikezele ukuthi kuyoba nesikhathi kusukela ekubethelweni kwakho uze kube sekufikeni kwakho usuku olungeke lube busuku noma imini kuyoba isikhathi esidabukisayo oluyisigayekaye ukukhanya okwanele nje ukubona ukuthi uzongeza kanjani kodwa wena wathi ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya.
The same sun, the same Christ that rose on the
indodana efanayo uKristu ofanayo ovuka enkundleni empumalanga futhi ngokomumo wendawo ilanga linqamula ingxenye evundlile yomhlaba futhi manje lishona entshonalanga kodwa ilanga lifanayo eliphume empumalanga.
So is the same son of God
injalo ke nendodana kaNkulunkulu efanayo ethumela umoya wayo kulezi zinsuku zokugcina ukukhombisa ukuthi imibhalo yakhe ngeke yephulwe ngamunye makagcwaliswe.
On the eve of this great Christmas,
Ngobusuku obandulele lokhisimuzo omkhulu lapho sazi okuncane kodwa lokhu kungaba okokugcina kwalokhu esizohlala sonke ndawonye futhi sizocela ukuthi indodana kaNkulunkulu ophilayo izohlala phakathi kwethu kulokhu kuza futhi ikhulume kithi umusa wayo nesihe sayo futhi sinike ukuxolelwa kwezono zethu. Futhi besingeke sikhonke Nkosi labo abahluphekileyo nabadinga ukuthinta kwakho okuphulukisayo. UNkulunkulu ofanayo ovumela uRiki omncane ukuba aphile wabuyisa abafileyo njengoba wena wethembisa ukuthi wena uyokwenza ngosuku lokugcina namazwi akho ayiqiniso.
We believe that you're here this morning, omnipotent presence.
Siyakholwa ukuthi wena lapha kulokhu kuza, osezindaweni zonke, futhi uzimisele kakhulu ukwenza okukhulu ngokwedlulele ngaphezu kwakho konke singakucela noma sikucabange. Silindele wena Baba, egameni leNkosi uJesu, indodana yakho. Amen.
Now tonight, if the Lord is willing, I wish to have an evangelistic service. Just don't know exactly.
Manje kulobu busuku uma inkosi ithanda ngifisa ukuba nenkonzo yokuvangela angazi nje impela ukuthi umlayezo wami uzoba kuphi njengoba umelusi wethu onomusa kakhulu futhi othandekayo engicelile ukuba ngibe nezinkonzo ezimbili namhlanje futhi ngizokuzama lokho ngomusa kaNkulunkulu futhi ngifuna ukukhuluma ngomesiya ozayo noma into ethize yalolu daba yanamuhla kusihlwa noma leyo nqubo.
This morning being it was the Sunday just before Christmas.
Kulokugusa njengoba bekunguki ngesonto ngaphambi kukaKhisimusi ngizothanda ukukhuluma ngento engikholwa ukuthi abancinyane abasanda kukhishwa futhi bathathe izindawo zabo ebadleni bazokwazi ukuqonda kokuncane esingakubiza ngokuthi umbhalo kaKhisimusi.
And you who desire to turn in the sacred scriptures.
Futhi nina enifisa kuphenya imibhalo engcwele, nizophenya nami evangelini lika Matthew ngcwele, isahluko sesibili njengoba sifunda izwi lakhe.
Don't forget the services will begin at.
Futhi ningakhohlwa izinkonzo zizoqala ligamenxe lesikhombisa, kunjalo kunjalo mfowethu na. Ligamenxe lesikhombisa impela kulobu busuku futhi kuzobacishe inkonzo yehora, inkonzo yokushumayela.
And
futhi manje nina ininamabhayibheli enu evuliwe, ngithanda nje ukufunda ivesi noma amabili kulokhu okwe indikimba bese ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asinike ingqikithi.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the kings of
uJesu esezelwe eBethlehem lase Judea niyenkosi emihleni kaHerode inkosi bheka kwafika izazi eJerusalem azivele empumalanga.
Saying, where is he that is born?
Zithi uphi lo wozelwe eyinkosi yabajuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size kukhuleka kuye.
They must have been awfully tired. You see, the order was urgent.
Kufanele ukuthi zazikhathele kabi kabi niyabo umyalo wawuphuthuma futhi kwakungumyalo wenkosi ngakho-ke kufanele wenziwe.
And it would seem strange at such a great scene as we're looking at the first Christmas that
futhi kungabonakala kungajwayelekile ukuthi isicawu esihle kangaka njengoba sibheke kuso uKhisimusi wokuqala ukuthi umyalo njalo uyokhishwa ngaleso sikhathi. Kodwa niyazi uNkulunkulu wezulu umisele ngaphambili zonke izinto ngoJesu Kristu nokuthi konke kufanele kusebenze nje ngokwentando yakhe enkulu.
And as they stood there just on the west side of Bethlehem.
Futhi njengoba babemi lapho hlangothini olusentshonalanga nje leBethlehem lapho usakhuphuka usuka ezansi ungena eJudea uphakamela phezu kwentaba nokwadulo olunamatwala izwe eliyincithakalo. futhi ophuma komunye wemigwaqo emikhulu yaseBhethlehema kunendlela yezinyawo encane ekhuphukela ngaleya kwentaba ibiza ngomgwaqo futhi ayisiwo umzilo nje omncane njengoba besingajola lapha lapho izilwane zinyathele khona ngoba kwakuwumzila wezimbongolo lapho izimbongolo namakamela kudlula khona kwehlele eJudiya kuphuma eBhethlehema futhi njengoba uphezulu vele eJudiya ukhuphuka ungena eBhethlehema futhi ubhobokela ngaphezu kwesiqongo sequma kukhona idwala elikhulu elilele lapho cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yobukhulu balesi sakhiwo.
And it must have been along about there where they had stopped at.
Futhi kufanele ukuthi kwakukhona ngalapho lapho babeme khona ngemuva kokuqwala iqhuma ukuphumuza umnyuzo omncane futhi Josepha wayekhathele kakhulu ngoba wayedudulwe kanzima ngalolo suku ukuze afike eBhethlehema. Ngoba kwase kuphume isimemezelo esivela kuHerode noKesari Augustu sokuthi wonke umuntu kumele abuyele endaweni lapho bazalelwa khona ukuthela izintela futhi intela bekulokhu kuyincithakalo yazo zonke izizwe ezake zawa sawa ngezintela zazo futhi babetheliswe intela.
Take your iron-hearted man to cause a woman in her condition.
Uthi oh bekuyothatha indoda enenhliziyo yensimbi ukubangela owesifazane esimeni sakhe ukuthi akhishwe endlini futhi asuswe ekhaya esesimeni sakhe ngoba uyabona ukuthi wayezoba umama nganoma yisiphi isikhathi.
And she was merely a girl.
Futhi wayethi agabe intombazana nje cishe ukukholakala ukuthi wayeneminyaka yakhe ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ubudala futhi wayehleze embongolweni encane futhi ngenkathi imbongolo encane ibubule lapho bema ukuphumula umzuzwana nje.
And Joseph walks over to the edge from where they were standing and looks down into.
Futhi Joseph odlulele baphetheleni ukusuka lapho babemikhona futhi ubheka ezansi eBhethlehema umhlaba wawungazi ukuthi lobo busuku buzoculwa ezindebeni zabantu kuyo yonke iminyaka eyayizoza.
And Joseph as he looked and viewed the city.
Futhi Josepha kekathi ebuka futhi ebheka umuzi nokuxokozela kwabantu abanye bemelene nokukhokha izintela zabo futhi ngingamuzwa esho into enjengale.
Dear, you know I doubt whether we'll find a place at the hotel.
Thandwa, uyazi ngiyangabaza ukuthi noma sizoyithola indawo ehotela kulobu busuku ukwenzela wena. Ngiyababona abantu belele ezitaladini futhi noma kuphi lapho bengathola khona ukuba balale. Umuzi uminyanisiwe futhi zonke izifunda ezakhele sezingenele lokhu kuthela intela.
But strange as he turns in amazement to look his little
kodwa kuyamangaza njengoba ephenduka ngokumangala ukubheka unkosikazi wakhe omncane ubonakale ngakwazi ukuphendula futhi lapho ephendula ikhanda lakhe ukubona ukuthi kwakwenzakaleni kuye waqaphela kwakukhona ukukhanya ebusweni bakhe ngendlela ayengakaze abone ngayo ngaphambili.
And under her lovely brow her eyes seemed to be setting.
Futhi kaphansi kwebunzi lakhe elithandekayo amehlo akhe abukeka ebheke phezulu ebheke ngasesibhakabhakeni sengathi kwakukhona ukukhazimulo kwasezulwini ebusweni bakhe futhi uyaphenduka futhi amthinte ngesandla.
And finally she looks at him and says, Joseph, have you noticed that star hanging yonder? It seems to be.
Futhi ugcineni uyambuka bese ethi Josepha uqaphelile leyo nkanyezi lenga ngaleyana kubonakala sengathi inkanyezi enhle kulezo zonke engake ngazibona empilweni yami yonke kubonakala sengathi ikhangisa isigodi saseBhethlehema.
And I can hear her say, since the sun went down
futhi ngiyamuzwa ethi selokhu ilanga lishonile ngiqaphelile leyankanyezi futhi kubonakala sengathi ibisilandela.
Joseph, I can hear him say something like this.
UJosefa ngiyamuza esho into ethile njengale. Yebo sandwa ngiyakubona kuthile okuyinqaba ngoba kubukeka sengathi inkanyezi ekhanya kunazo zonke kuwo wonke amazulu.
And truly that is right. He is the lily of the valley.
Futhi ngokwaqinisa lokho kunjalo ungumduze wesigodi kanyezi yokusa njengoba imbongi yakubeka omuhle kunabo bonke abayinkuzinkulungwane eziyishumi emphefumuleni wami. Futhi lapho ethatha izandla zakhe ngesisa ngasezithweni nokhalo lwesithanda sakhe sincane nenkosikazi wamphakamisa wamsusa embongolweni wamqubula wasemhlalisa phansi edwaleni ukuze isilwane esincane somthwalo singaphumule.
And she placed her arms tenderly around his shoulders. I can hear her say something like this. Joseph, we are both aware.
Futhi lapho ebeka izingalo zakhe ngesisa ngasemahlombe akhe ngiyamuzwa esho kuthile kunjengalokhu. Josepha, sobabili siyazi ukuthi konke lokhu akuqondakali. Asikwazi nje ukukuqonda, kepha sobabili singamakholwa. Siyazi ukuthi kukhona uJehova akubekile.
And he has chosen us. And has chosen me above the women of the
Nukuti,
world.
Nukuti, usikethile, futhi ungikethile ngaphezu kwabesifazane bezwe namuhla. Ukuba ngithukuze lomlayezo enhlizweni yami. Niyabo umhlaba wawucabanga ukuthi lowo kwakungumntwana oyivezandlebe ozozalwa. Kepha uMaria wayekwazi okwakuyiqiniso.
And today many people think the same thing that people who has received this Christ.
Futhi namhlanje abantu abaningi bacabanga into efanayo ukuthi abantu abamukele lo Kristu bacabanga ukuthi bangabantu abathile abawuhlanya noma umuntu odume olubi. Kodwa labo abagcwalise lowo moya nalolo kholo ezinhliziyweni zabo bayazi lapho bekhona, akukho okuphazamisa lokho.
A good friend of mine called me.
Umngani wami omuhle wangishela ucingo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule futhi wayekhuluma nomuntu ofunda izifundo zesayensi ephathelene nengqondo nengqondo futhi lo muntu wayeyifundile incwadi yami futhi bathi uma eyindoda kamoya uyazi ukuthi kunentambo eyodwa nje eyodwa phakathi kwabantu abajulile bakamoya nobuhlanya na.
And the person was rather alarmed. I said, don't think that's strange.
Futhi umuntu kuphakathi kokuthi wayethukile ngathi ungacabanga ukuthi lokho kuyaxaka. Inkosi yethu kwathiwa iyahlanya, bonke abafundi bayo kwathiwa bayahlanya, futhi bonke abamkhonzayo kwathiwa bayahlanya. Ngendlela ebizwa ngokuthi ukweduka kwasho uPawulu omkhulu, nami ngimkhonza kanjalo uNkulunkulu wawo baba.
They are not crazy. But the world, the preaching of the gospel.
Abahlanga kepha yizwe ukushunyayelwa kwevangeli kungubuwule kulabo babhubhayo. Kodwa kwamjabulisa uNkulunkulu ngalobubuwule kusindisa labo abazokholwa.
And as this little couple sat there and looked out across those valleys and seen this great star.
Futhi ngekathi bebona lezi zithandana ezincane zihlala lapho futhi zabuka phandle kaleya kwalezo isigodi zase zibona lenkanyezi enkulu ikhanya empumalanga le amakhulu amamayela ngaleya kwalokho emuva phandle kwaleya kwezintaba nezilwandle ngaleya endiya kwakukhona omegi bebukela nabo.
Now these wise men that we're speaking of were
manje lezi zazi esikhuluma ngazo zazibizwa zingomeki ngempela okuyizazi zezinkanyezi ezibhekisisa izinkanyezi zazibizwa ngaleso sikhathi ngokuthi izazi futhi zisekhona nanamuhla. Ngikhulume nazo kaningi futhi zihlala zihamba ngezintathu ngoba abathathu kumele bavumelane futhi okuthathu kuyisiqinisekiso. Futhi endiye muva nje ngiyozibone zihlezi ezitaladini ziququbele ndawonye zigqoke ncamashi nje njengalabo megi basekuqaleni azishintshi.
And they are worshippers of one true God. They are children
futhi zingabakhonzi bakaNkulunkulu yedwa eqiniso, zingabantwana bakaAbrahama ngomunye unkosikazi futhi zikholwa ukuthi kunoNkulunkulu yedwa weqiniso. Kukangaki ngibona abapristi bakaMohamede beshaya leyo nsimbi enqenqezayo enkulu kanjalo bese bememeza munye unkulunkulu oqiniso ophilayo noMohamede engumprofethi wakhe.
We say there is one true and living God.
Sina sithi munye unkulunkulu oqiniso nophilayo futhi uJesu uyindodana yakhe futhi bathi makube kude nenkulunkulu kubane ndodana. Ngaba lenhlanhla yokubona abacishe babe izinkulunkwane eziyikhulu beze kuKristu ngasikhathi sinye ngenxa yobukhona bakhe nalokho akwenza eNdiya. Manje abandiya esiwabiza ngezazi ayengabokuqala ephephelini abamelwa njengamamede oPheresiya uzokuthola esehlukweni sesibili sikaDaniyeli. Lokho yingaleso sizathi isithunywa senkolo sithi kunzima kakhulu kuphendula okaMohammed enkolweni yakhe abe ngumKristu ngoba bavela kumamede oPheresiya amadala imithethe yawo engaguquki noma yephuke. Abaningi benu bafundi beBhayibheli niyakwazi lokho. Amamede oPheresiya ukuthi abayishintshanga imithethe yabo lapho into ethile isimemezelo senziwa sasihlala phakade. Ngakho-ke lapho okaMohammed ebhobokele ebuKristini konke kufile kuye ngoba wephule imithetho yabo. Futhi lawa madoda ayelindele uNkulunkulu yedwa eqiniso futhi yamkhonze ekukhanyeni komlilo ongcwele futhi babezungeza le mililo bese belinde enkosini. Futhi iningi lazo lalinendawo yokubuka ukuthi lokufana nesinakho namhlanje futhi babeya kulezi zindawo phezulu lezi ntabeni futhi babebheka wonke umnyakazo wezinkanyezi.
They claim that before God does anything on earth, he always shows.
Basho ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu enze noma yini emhlabeni, uhlale ukukhombisa ezulwini kuqala, futhi baqinisile. Njalo uNkulunkulu ukukhombisa ngezibonakaliso zasezulwini kuqala. Kusukela nini lapho enza noma yini angakhombisanga isibonakaliso sasezulwini kuqala na? Cabanga ngakho kuyo yonke iminyaka oyifisayo, futhi uNkulunkulu uhlale ekhombisa izibonakaliso ezulwini kuqala ngaphambi kokuba enze noma yini emhlabeni. Kuvela kokungaphezu kwemvelo, kuqathakele kokwemvelo, futhi kuyabonakaliswa yonke iminyaka ngaso zonke isikhathi. Futhi ngakho-ke lezi zikhathi zazingehlukile, futhi omegi babebuka leyo mizimba yasezulwini eyibonakala izinkanyezi izinyanga nakho konke ababengakubona ngamehlo abo, futhi babazi zonke izikhundla lapho kuhlala khona zonke izinkanyezi. Babelazi lelo khalenda lesayensi yezinkanyezi njengoba siyazi imibhalo. Futhi uma into eyodwa encane ngekho ekubumbekeni bayayazi ngoba eyizibonakaliso, futhi babebuka lezo zibonakaliso eduze njalo ngehora lobusuku bayayibuka. Akumangalisi ukuthi sihambe sibonakala ezibhakabhakeni siyobenza bakhathazeke bonke. Akumangalisi-ke ukuthi isivakashi sabanyakazisa kancane ngoba babazi zonke zalezo zinkanyezi futhi bazifunda ngokwesayense nakuyo yonke iminyakazo. futhi babeyohlangana bazungeza lomlilo futhi babewokhela ngamafutha angcwele futhi wawuvutha futhi babebuka phakathi lapho ngoba babekholwa ukuthi uNkulunkulu wayengumlilo oqothulayo futhi unjalo.
You see, in Acts the 10th chapter and the 35th verse, the scripture says that God is no respecter
of persons. Kodwa wamukela abantu banoma ngubani abazomesaba futhi abazomhlonipha noma ngabe bayini.
That's you, Methodists and Baptists.
You need them, Methodists, you need them, Baptists, you need them, Presbyterian, Amalutela, Noma Catholica, Noma Gaja Ubeini, Umo Koto, and Chizianiaco, Unkulunkulu, Uzogunika, Tuba, Ugugu, Lete, Gukayeni, Kukankulunkulu, Komusawak.
He's God, then he's obligated.
Unkulunkulu, Futuba Pesalegil against the Tabitha Saga, Manjage, Gugu, Uguti, Wenzani, Fogoguti, Seugue Mugel, Lapoge, Ungamela, Guachilela, Kepa, Kuze Gube, Ilesaskati, Onakala, Wamba Guko, Gongo Guazi. Ngakho-ke laba omeki futhi babeyokhuphuka ngemuva kokukhuleka ngasethempelini elingcwele lomlilo lapho livutha futhi bebuka amalangabi alo angcwele futhi bezibuza ukuthi ngabe ukuphefumulelwa kwalowo Nkulunkulu owayengumlilo oqothulayo ubukhona bakhe umhlaba uyoshabalala. Lapho ebheka kulokho khona-ke wayezothola ukuphefumulelwa kwakhe khona-ke wayehamba kuphuka kungena emboshongweni futhi wayeqalaza nxa zonke ukubona ukuthi ngabe kukhona yini okunyakazile futhi babenze lokhu unyaka emva konyaka usuku emva kosuku ihora emva kwehora iminyaka eyinkulungwane emva kweminyaka eyinkulungwane babheka izinkanyezi imizimba babekhipha imibhalo egoqwayo futhi babeyifunda futhi kufanele ukuthi kwakungalobo busuku obuthile lapho babekade bedigide mayelana nokuwa kombuso omkhulu nokuhlakazeka kwemibuso nokuthi umhlaba ubusu ukhuphukele kanjani ezindaweni futhi wahlakazeka futhi kanjalo njalo. Ukuthi kwaba khona umbhalo ogoqwayo wakhishwa futhi kufanele ukuthi kwakuyincwadi kaDanieli futhi babedingida kuthile lapho ukuthi uDanieli wathi kuzoba netshe eliyokhashulwa entabeni kungengazandla. Futhi kufanele ukuthi kwaba ngenkathi bezacabanga ngalokhu nemililo engcwele ivutha lapho kwenzeka ukuthi baqaphele ukuthi kwakukhona isihambi phakathi kwabo into ethile ababengenakuyiphendula. Akukho mibhalo egoqwayo yabo eyakhuluma ngayo akukho nomunye wemibhalo yabo owasho lutho ngayo kodwa nakho la yayikhona babengeke bayikhiphe babuke imizimba yasezulwini futhi bazi ukuthi kukhona kungaphezulu kwemvelo okwenzekile.
Oh, he is so good. Amen. He will catch the attention of every person that he's ordained to life.
Wo muhle kakhulu uzobamba ukuneka kwawo wonke umuntu omiselwe ukuphila mhlawumbe ngezindlela zabo zokukhulekela kepha uNkulunkulu futhi uyazazi izinhliziyo zabantu futhi uyababheka futhi uyabavikela futhi ubaletha endaweni.
When the deep calls to the deep,
uma udwa lubizala nodwa kuzofanele kube nodwa luphendula kulelo bizo. Uma indoda yomele ukuthile ukhombisa ukuthi kukhona ukuthize ephandle lapho okuzophendula ukucima lokho koma njengoba bengivame ukusho ngaphambi kokuba kube khona isigwedlo emhlalwenhlansi kwakukhona amanzi kuqala ayo ukuthi ibhukude kuwo noma ngabe yayingebe nasigwedlo sokubhukuda ngaso ngaphambi kokuba kube nesihlahla esikhula emhlabeni kufanele kube khona umhlaba kuqala noma bekungebe nasihlahla. Umiyekele thile edlule ngikathi ngikutetisha ngaqaphela esiqeshini sephepha lapho umfana omncane edla khona amarabha amapensela esikoleni futhi ngolunye osuku umama wakhe wamthola ngaphandle egosini elingemuva edla isishovo sebhayisikili lakhe futhi wazibuza ukuthi kwakuyini indaba ngalo mfana omncane.
She took him to the clinic for an examination. While checking his little body, the
wamyisa emtholampilo ukuyoxilongwa ngenkathi behlola umzimba wakhe omncane odokotela bathela ukuthi wayedinga isibabule futhi isibabule siserabheni ngakho-ke ngaphambi kokuba kube khona ukuhala emzimbeni wakhe isibabule kwakufanele kube nesibabule ukuphendula kulokho kuhala noma wayengasoze waba nokuhala.
And before there can be a creation,
futhi ngaphambi kokuba kube khona indalo kufanele kube khona umdali ukwenza leyo ndalo. Imuphi woselisa lobosifazane ophakathi lapha namuhla, umfana loba intombazane ongalangazeleli impilo na? Ngitshela umuntu ofayo namuhla ongakulangazeleli kuphila ukuba aphile ingunaphakade, futhi ngizokukhombisa umuntu ohlanyayo ongazi ngokuba akukho okukhulu kunokuphila. Ubunganikezelani namuhla ukuba ubungumnikazi womhlaba nazo zonke izimpahla zawo na? Ubunganikezela ngakho ukuba uphile ngunaphakade futhi ube mpofu ukuphila? Kangaki kini bantu abadala eninganikezela ngakho konke okungokwenu ukuze nibuyele ebunsizweni nobe buntombini futhi na? Wonke umuntu uyakufuna ngani na? Undawo ndawo noma ubungeke neze kuhalele?
Are you sick people in here for today? If you are, what are you seeking for?
Kungani nina abantu abagulayo niphakathi lapha namuhla uma ninjalo na? Nifuna yini na? Yini enenza nizele umkhuleko na? Ngoba kukhona okuthile kuwe. Akunendaba ukuthi ungowaliphi bandla, uphawulwe ngaluphi uphawu, lokho kuhlangene ngalutho nakho. Uyisidalo esingumuntu, uyisidalo esingesi kaNkulunkulu. Kukhona okuthile kuwe okukudonsela kwenye indawo futhi ngokuqinisekile njengoba kukhona okudonsa enhliziyweni yakho emva kokuba udokotela mhlawumbe esekudelile ukuthi asekhona amathemba. Kuzofanele kube nomthombo wengcebo kaNkulunkulu wamandla akhe aphilisayo avuleke ndawo ndawo. Kungenjalo awusoze wawuhalela, kufanele ube kwenye indawo. Uma ulangazelele ukubona lo Jesu, uma kuthile kukwenza ulangazelele ukubona uJehova, ukhona ndawo ndawo noma ubungeke waba nalokho kulangazelela. Unkulunkulu ungeke kuwe njengoba enjalo kwizazi noma kunoma ngubani. Uma ulangazelela yena, babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakulethwa kulowo mthombo lapho bengaphuza khona ingxenye eyenelisayo. Kungenzeka kube nabantu abafayo lapha, awufuni ukufa, uzizwe sengathi kukhona okuselele wena, ingakho wena ulapha. Kungenzeka kube nezinzwa zemizwa lapho ungakwazi ngisho nokuhlanganisa ingqondo yakho, kodwa ukuthile phansi kuwe kuya kutshela ukhona ukuthile okungangibuyisele muva ngqo futhi. Kungahle kube nezifebe ezihambe ezitaladini zinamahloni. Kungahle kube nabasifazane abake baphila ngokungalungile kubayeni babo futhi bephula izifungo zabo zomshado. Ngahle kube namadoda ayizimpuzi enze konke kukhona ekhalendeni lesono, kodwa ukuthile kukutshela ukuthi kukhona umthombo ndawo ndawo. Ungahle ube ngumkatolika, ungahle ube ngumjuda, ungahle ube yinoma yini oyiyo, kodwa uyisidalo singumuntu esenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi udonsela kuwe ekubiza futhi uyaholwa nje njengoba lezo zazi zaholwa. Futhi lapho zitadisha futhi zabuka ngaleya zasezibona lokho kukhanya, azikwazanga kutshela ukuthi kwakuyini, futhi ake sicabange ukuthi za ngakusasa balala phansi ukuba balale, zazikhathazekile futhi zaqhubeka nokubuka, futhi omunye wabo ufanele ukuthi waba nephupho, ubhilidadi singasho ukuthi waba nephupho.
And he dreamed the
Futhi waphupha ukuthi kuneziprofethi ezathi kuyavuka inkanyezi kaJakobe. Futhi ndawo ngaphesheya phakathi kwamaJuda kukhona ingane yenkosi ezozalwa. Futhi lokho kukhanya enikubonayo manje kuzonilethe kukhanyele kuphelele okuzokhanyisa wonke umuntu ofuna ukukhanya ukuze emhlabeni. Niyabo kungena ndaba ukuthi yayikuphi inkolo uma bemesaba ngempela uNkulunkulu. UNkulunkulu ubophezelekile ukukuletha kulokhu kukhanya, ukuletha ngendlela yakho uqobo. Ngesinye isikhathi ukuletha ngezinhlupheko, ngesinye isikhathi ukuletha ndiyazi lolu izinsuku zokugcina waprofetha ukuthi kwakuzofika ngezinhlupheko. Wenza lesi sihle sakusihla kwase kuthi ke akufikanga muntu wayesethi ke iya ezindleleni ezibanzi nasezimpambanweni futhi uthole izinyonga izishosha izimpuputhe nabahluphekileyo ngokuba amatafula ami ayakugcwaliswa kubafuna kuzo zonke izinkalo nakuwo wonke amagumbi empilo yonke indawo ihamba ngomoya kulezi zinsuku zokugcina ebahlanganisa
all denominations all who
Wonke amahlelo nabobonke labo abalangazelele impilo banelungelo lokukwemukela ukuhamba ebukhoneni bakhe bomuntu wakhe okazimulayo ngokuba uyindodana kaNkulunkulu ophilayo namanje inkanyezi yokusa ikhanya phakathi kwethu njengalokhu wayelokhu ekhanya njalo. Lokho kukhanya kufanayo kwashaya uPawule phansi endleleni yakhe eDamaseko ekotho enhliziyweni yakhe ezama ukushushisa izigejane zabantu ababe nomsindo kakhulu bememeza benza umsindo omkhulu kakhulu wehla kuye bashaya phansi futhi wayecabanga ukuthi wayekahle futhi kwakumile leyo nsika yomlilo endleleni yakhe eyamshaya wawela emhlabathini. Wakhala, Sawuli ngizikelelani na? Wathi ungubani wena Nkosi na? Wathi ngikuJesu uJehova ayemshisekela.
Zealous of Jehovah, you know nothing about Jesus. Only he was a malefactor.
Wayeshisekela uJehova, wayengazi lutho ngoJesu kuphela. Wayengu umenzi wobubi. Kodwa uNkulunkulu wamthuma futhi wabayisa ithunywa senkolo sikhulu kunazo zonke izwe lake lasibona. Ngani na wayeqotho, wakholwa uNkulunkulu wamhola ngokukhanya. Ucabanga ukuthi yini esenza sizizwe namhlanje njengamaKristu? Kubona ngisho isithombe sakhe na. Futhi senginakho manje okuvelela kudlule lokho ngamakhulu ezikhathi. Kepha lo Jehova uNkulunkulu ofanayo uthumele kukhanya kwakhe ngaphambi kokufika kwendodana yakhe ngokwesibili ukuzosihola ukusiduduza nokusiletha kulowo mthombo ukuze zigeze izwelo zethu futhi sihlanzeke ngokulunga kwendodana yakhe inkosi Jesu futhi sibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu sizalwe kabusha ngomoya kaNkulunkulu oguqulayo. Ukuzalwa kusho ukuthi sikuquliwe emcabangweni wethu, sikuquliwe ezimweni zethu zokuziphatha, saguqulwa yinto ethile eyenzeka ngaphakathi. Ayikho inkolo emhlabeni, akukho manzi anele, ayikho imikhosi enele noma izintshumayelo ezingaguqula wena. Kuthatha igazi lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Angeke usakwazi ukuzihlanza ngokujoyina ibandla kunoma ingwe ingakhotha amabala ayo asuke kuyo. Lapho ikhotha kakhulu akhanya kakhudlwana iyawaveza nje. Ngokujoyina amabandla futhi uzama ukwenza okufaneleka okungokwakho qobo. Ukhombisa ukushoda kwakho indlala ngaphakathi into engakagcwaliswa kwamanje. Yeka kuzama bukela nje ukuholela ekukhanyeni futhi njengoba laba bantu abanaleli iphupho lokuthi kufanele bakhonze lengane bafanele bahambe futhi babe ngamadoda acebile futhi baqoqa izindlebo zabo base bezifaka emagugwini enjengenhlaka igolide inemure bathathu bahamba ukufakaza futhi babophela amakamela abo futhi bahamba belandela inkanyezi. Kufanele ukuthi bakhuphukela ngaleya kwentaba behla bawela umfula iTigrisi ezibukweni behlele esigodini saseShinari futhi inkanyezi yayibaholela eJerusalema.
For Jerusalem has always been
ngokuba iJerusalema belilokhu liyisihlalo senkolo somhlaba, ngokuba inkosi enkulu yayihlala lapho. Kwakukulo muzi ofanayo lapho kwakukhona inkosi eyahlangana no-Abrahama ivela ekubulaweni kwamakhosi, futhi igama layo kwakungumelikizedeki. Wayengenayise engenayanina engenasiqalo sezinsuku noma ukuphela kwempilo. Ngisho ukhokho u-Abrahama wakhokha okweshumi, izishumi kuye, engenandaba, engenamama, kungenasikhathi ake aqala ngaso noma kungenasikhathi ayoke aphele ngaso. Inkosi enkulu evele eSalema okwakuyiJerusalema. Inkanyezi yaholela lezi zazi ngqo ezihlalweni senkolo somhlaba. Kodwa into ebuhlungu kwakungukuthi ngenkathi befika lapho babengazi lutho ngayo, futhi lezi zazi zehla zenyuka nezitalati. Inkanyezi ngokushesha lapho befika eBhethlehema, ngokushesha lapho befika eJerusalema yaphuma. Ngakho-ke ayibange isabahola, wayenzani uNkulunkulu na ukukhombisa nje ukuthi abantu bangathola kanjani? Lokho kuyo yonke isayensi yethu yezenkolo namabandla ethu amakhulu nokunye nokunye. Namhlanje lapho ukukhanya kukhulu kukaNkulunkulu sekuqale kukhanya, ibandla lazi lutho ngakho. Yini Vatikani eyaziyo ngalezi zinto na? Yini izinhlangano zebandla ezaziyo na? Lutho, sikomunye ukhisimusi. Lawa madoda azi ukuthi ayebone ukuthile, azi ukuthi kwakukhona okwakwenzekile ngokuba batadisha imizimba yasezulwini, futhi lapha kwakunesihambi, futhi babeholwe ngokuxakile. Futhi manje edolobheni behla benyuka zonke izitalati ezincane bebemeza. Uphi lo wozelwe inkosi yamaJuda na? Sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Manje babesempumalanga babona inkanyezi yakhe entshonalanga, kodwa bathi ngenkathi sisempumalanga amakhulu amamayela, yabo kubathathe iminyaka emibili ukwenza uhambo. Ngiyazi ukuthi kwehlule isiqothi ezinye zezimfundiso zenu, kepha kuliqiniso, kubathathe iminyaka emibili ukwenza uhambo. Abazange beze njengalabo okuthiwa amaKristu namhlanje, babe le ngane yabo encane emkhombeni ilele lapho nezazi ziza. Abazange beze ezinganeni emkhombeni, awukho mpalo othi bakwenza. Bafika emntwaneni omncane eneminyaka emibili, wayengekho emkhombeni, wayesendlini. Fundani wonke leyo mpalo. Kodwa amasiko obuKristu wo benze umhlaba wonke waba manqikanqika ngezimfundiso zabo. Kungani Herod abulela abantwana abaneminyaka emibili kudala? Khona-ke uma wayewusana nje umpalo wathi beze kumntwana omncane, hhayi usana, umntwana omncane oneminyaka emibili kudala. Futhi Herode waya kobulala abantwana kuya eminyakeni emibili kudala ukuzama ukumthola. Bebeyizinsana, bekungeke kudingeka athathe iminyaka emibili ubudala, izinsana nje. Abazange bamthole emkhombeni, bamthola esendlini. Futhi lapho befika endlini bathola umntwana noMaria. Kodwa niyabona ukuthi balisonta kanjani. Akumangalise busukile kumbalo bedlule bengishumayela lokho uJesu akusho kulabo bafarisi. Nithathe amasiko eni nenze izimiyalo kaNkulunkulu. Futhi-ke bayamemeza, uphi uNkulunkulu na? Ungamkholwa kanjani uNkulunkulu ube ungeke ulikholwe izwi lakhe? Bese uthi uphi lowo uNkulunkulu weBhayibheli na? Buyele kuye ngendlela ayiyo, yileyo kuphela indlela oyomazi ngayo. Nansi indlela, behla benyuka ezitaladini bememeza, uphi lowo? Uphi lowo ozele inkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe ngenkathi sisempumalanga, futhi size ukuzomkhonza. Oh, ngiyabona abanye baba priesti bethi anisho banumzane, kufanele ukuthi nilalele izigejane zezinhlanga ndawo ndawo, nifanele ukuthi nilalele isayensi yezenkolo yothile encane. Lawa madoda abengathi qhaba banumzane, sibonile sebenza, siyazi ukuthi iwuqobo, futhi siholele kuleli banga, kodwa asisakwazi ukuyithola nhlobo, futhi lona ngumuzi wenkosi. Akuma ngazi yini ibandla elikhulu kuna wonke emhlabeni, abantu abaningi kakhulu, nokho babengazi lutho ngayo. Futhi uma leso kungesona isimo esifanayo sabantu emhlabeni kulokhu isimuzi, isimo sifanayo. akekho wayenempendulo abakwazanga ukuthola impendulo futhi ekugcineni kwaba kubi kakhulu lawa kwakungawatetecebile wawungasho indlela amakamela awo ayegqokise ngayo futhi abakaze bashiye isitelade sisodwa wonke umhubhe bahamba bememeza uphi lawo uphi lawo uphi lawo namhlanje ngamabhomu eathomu elengakaleyo ezilekisweni namhlanje lapho umhlaba ususemaphethelweni okubhujiswa okuphelele nalesi sizukulwane sabantu ukuba zibhubhe ngomzuzwana ngokuhlukana kukudonsa kukodwa iningi lanoma yisiphi isizwe esincane singaqinisa umhlaba emhlanganweni wososayensi ngolunye usuku bathi kwakunesigayekayo ngani ibhomu liyathomu liyivolovolo eliyitho yize liqhuba kakhulu kulokho abanakho manje nezinye izizwe ezinakho uma iphentekoni ingake yidedele lokho abanakho bekungeke kwaba nomoya kakhisimuzi osele abantu bebezoba nengebhe begijimela ezitaladini bememeza futhi bekhala wawungeke ucashe ayikho indlela yokucasha ukuphela kumanje sisekupheleni kuvele izibonakaliso nezimangaliso umesiya ezibonakalisa yena uqobo kumoya lowo moya uzawehlela onyakeni uzenza ube mkhulu futhi ube mkhulu kuze kuba yilapho ekugcineni ezalwa kulowo muntu ophelele manje kuyo yonke iminyaka yama-methodist i-baptist i-presbyterian i-pentecostal futhi kwehle kuze kube sekupheleni futhi manje lapha kubonakaliswa ngaphambi nje kokuba abuye emzimbeni wenyama lowo ophelele edensela ibandla lakhe ndawonye ebakhipha kuwo wonke amahlelo yonke into ebaletha kuye ngokuba uzovela kungekudala futhi amabandla awanayo impendulo ngakho ke kwabizwa ukuba inkantolo yesanhedrini ingene nguherodi umbusi wesifunda futhi izinkantolo zahlangana futhi baletha abapristi norabi bathi funde imibhalo uzozalelwaphi lo mesiya na kusho inkosi futhi into exakile niyazi ukuthi bamtholaphi na esiprofethweni sikamika wena bhethlehema lasejudiya awuyena mncane yini kuzo zonke izikhulu zakwajuda na awuyena yini umkhinqi kangcwele na alisibo yini a-a abancane kunabo bonke na kepha kuwe kuyophuma umbusi wabantu bami yilapho abakuthola khona futhi ngakho-ke izazi lapho zizwa lokho zashayisango laphuma futhi kwathi nje lapho zishiya leyo endala ibandayo ehlubukile indawo egcina umthetho engamehlo nakho kulenga inkanyezi futhi inkanyezi yayilapho futhi ibhayibheli lathi zajabule ngokuthokoza kukhulu kakhulu ngingasho ukuthi bamemeza kancane lapho bethola ukuthi lokho kungaphezu kwemvelo kubusisiwe ababekubonile ngenkathi bephuma kulezo zindlela ezindala ezibandayo izindlela ezigcina umthetho ngamehlo yaphinda yavela futhi nakho la yayikhona futhi yaziholela ebhethlehema lapho bathola khona lowo lapho yena lowo owayengu-Imanueli wayekhuliselwe esitolo sombazi empofu futhi bathula konke ababenakho basebekubeka ngasezinyaweni zakhe futhi bakhuleka kuye ngoba bayazi ukuthi kukhanye kufikile futhi umsindisi womhlaba wayezelwe banikela banikela ngakho konke ababenakho ngoba uNkulunkulu wayenikelile uNkulunkulu alithande izwe kangaka ngani lowo nguwe nami waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuthi noma ngubani Methodist, Baptist, Presbyterian impika inkolo noma ngabe uyini noma ngubani okholwa kuye akayikubhubha kepha abe nokuphila kuphakade okufunayo ube nokuphila futhi emahoreni esiphila kuwo manje nokufika okuseduze ngobuntu bakhe futhi emhlabeni uma niqaphela imibhalo bukani ukuthi ujosefa wayengubani bheka umoya kakristu kujosefa wazondwa abafowabo ngoba wayengokamoya wabona imibono kepha wayethandwa kuyise kwakungeyena yini ujesu lowo na Wathengisa cishe ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu ngabafowabo njengoba uJesu waba njalo. Wakhashelwa njengoba uJesu waba njalo. Waphonswa emgodini ukuba afe njengoba uJesu wayenjalo. Waphakanyiswa futhi waba yisandla sokudla sikaFaro. Akekho umuntu owayengeza kuFaro ngaphandle kukaJosefa. Futhi ngenkathi uJosefa ephuma esuka, esandleni sokunene sikaFaro, bamemeza kuqa ngamatolo ngokuba uJosefa uyeza. Ipepeli lasho ukuthi lapho efika njengombani ukhanya usuka empumalanga uyetshonelanga ukuthi wonke amadolo ayakuguqa futhi zonke izilimi ziyakuvuma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Zonke izizwe ziyolila futhi zithuthumele ngaleso sikhathi. Kwakuyini na? Kwabonakaliswa eduzane kakhudlwana waphumela kuDavide inkosi. Isizathu wayikho kokubili umprofethi, umpristi nenkosi. Futhi lapho uDavide wehliswa ezihlelweni zobukhosi futhi wenqatshwa eJerusalema njengoba uJesu wabanjalo. UDavide wahlala entabeni, inkosi elahliweyo ngabantu bakubo uqobo futhi wakhala ezinyembezi ngale eJerusalema. Nendodana kaDavide yafika yahlala entabeni efanayo, inkosi enqatshiwe emzini wayo qobo futhi yakhala ezinyembezi kale eJerusalema ithi, bengithanda kangakanani ukukufukamela njengesikhukhukazi sibuthele amazinyane aso phansi kwamaphiko, kepha anivumanga.
What did they call him? Beelzebub, a fortune teller.
Babe mbiza ngani na upenza phule umphuli umoyo mubi ngenkathi inkonzo yakhe iqala wakukhona umdobo mdala walethwa kuye owayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe qobo futhi wabheka lo mdobo mdala wayesemtshela ukuthi wayengubani igama lakhe futhi wamtshela ukuthi kwakungubani igama likayise lo mdobo mdala wamkholwa ngayo yonke inhliziyo yakhe. Futhi omunye emilapho waphenduka ogama likuFiliphu futhi wazungeza intaba amamayele engamashumi amathathu futhi wathola oyedwa ogama linguNathaneyeli ngaphansi komuthi ekhuleka wathi, woza ubone ukuthi ngubani esimtholile. Ngiyazi ukuthi uyikholwa kakhulu kuJehova, ngiyazi ukuthi uyilo, kepha uJehova uthembisa uMesiya futhi simfumene. Ungumuntu nje ojwayelekile, akukho lutho olukhulu ngaye, akukho lutho olukhukhumele nolufundile ngaye. Ungumbazi, wayengumbazi okubuyili impahla nomphefumulo womuntu. Futhi Nathaneyeli wambuka wathi, manje ome kancane, ngabe kukhona okuhle okungaphuma eNazaretha na? Yabo, babekubhekile kuvela eJerusalema, ilapho iningi lenu libheke khona namhlanje. Ungabheki lapho, uDevon uhlale esebenzisa ikhanda lomuntu namehlo akhe, uNkulunkulu usebenzisa inhliziyo yakhe. Uyabheka bese uthi, wo ngeke nje kwenzeke, akunangqondo nje, uyabo, ngingasho, ngingakubuka. Ilapho uDeveli alele khona, uDeveli usebenzisa amehlo omuntu, wakwenza lokho ku-Eva ekuqaleni, futhi kwenzile kusukela lapho. Kepha uNkulunkulu utshela umuntu ukuthi uyaphila enhliziyweni yakhe, futhi inhliziyo yakho ikwenza ukholwe izinto ongaziboni, ngoba ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, iqiniso ngezinto ezingabonwayo. Impela leli bandla likhulu nabo bonke abantu balo abakhulu, zonke izigidi zalo emhlabeni jikelele lilawule amandla omhlaba, lifanele libe likhulu. Ungakubheki lokho, ngumoya, umoya. Nathaneyeli wathi, kukhona okuhle okungavela, wathi woza ubone. Futhi ngenkathi embona eze, uJesu wambheka futhi wayezokwenza isibonakaliso sakhe sobuMesiya kuye. Wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye.
Said, when did you know me, Rabbi? That's astonishing.
What ungazenini na? Wathi uFilipi ngakakubiza usengaphansi komuthi ngakubona. Wayengambona kanjani amamayela ngamashumi amathathu ukuzungeza intaba ngayizolo na?
Who the miracle was performed on? He looked up and said, Rabbi!
Kulewo kwenziwa kuye isimangaliso. Wabheka phezulu wathi, Rabbi, wena indodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi kaIsrayeli. UJesu wathi, ngoba ngenze lokhu phambi kwakho futhi uyakukholwa, uzobona kukhulu kunalokhu, ngokuba kuzoba nesikhathi esizayo lapho uyobona khona izingelosi zasezulwini zehla. Wakumi labo ngalapho noma kunjalo ababehlakaniphile babengabesonde likhulu babengeke bakwazi ukuzihlehlisa bathi, lo muntu ungumbhuli, unguBeelzebuli, uyahlanya, ungumSamariya onomusa omubi kuye, uyahlanya. Bamemeza njengohlanya esidlangaleleni.
Jesus said, because you say that to me, I'll forgive you for it.
Futhi uJesu wathi ngenxa yokuthi nisho lokho kimi ngizonixelela ngakho, kodwa kuzofika isikhathi lapho umoya ongcwele uzoba semhlabeni futhi uzokwenza into efanayo naleyo engiyenzayo. Igama elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulo mhlaba noma ezweni elizayo. Cabanga ngalokho, igama elilodwa elimelene nawo liyikho lonke, likubeka uphawu kube phakade. Sihlala kuphi na? Sikukhisimusi futhi. Ngiyazibuza uma inkolo yethu isisondeze ngokwanele kuNkulunkulu ukuthi singaholwa kakhulu ngendlela omeki abebengaholwa ngayo. Manje khumbulani, kunabantu abathathu kuphela emhlabeni, noma kanjani, abantu bakaHamu, uShemu noJafethe, lowo ngumJuda wezizwe nomSamaria. Manje bobabili iJuda nomSamaria wayempeke eza, hayi thina bezizwe, sasika bahedeni, sathathwa yizijombe eziyizimungulu ngalezo zinsuku, induku emhlane wethu isagila, ukubulala, sidle ebesingakwazi, abezizwe, izinja eziyizimungulu. Kodwa babebheke uMesiya futhi befileke ukubona ngoba abasiqondanga isibonakaliso sakhe. Ingaleso sizathu iJerusalema lalingenayo impendulo. Ingaleso sizathu namhlanje abakabi nayo impendulo. UNkulunkulu unempendulo eyedwa. Bheka labo umzuzwana nje, njengoba babenjalo kwakunelinye izinga labantu elalimfuna, lokhu kukuJohane ongcwele wesine, lelo ngamaSamaria babekholelwa ukuthi kwakukhona uMesiya ozayo. Ngakho-ke khumbulana, akazange senze lezo zibonakaliso nakanye ngaphambi kwabezizwe, amaSamaria kuphela, nakubaJuda, kulabo ababemlindele ukuba afike futhi abamkholwanga. Ngakho abanye babo bamkholwa, abanye abazange. Futhi ngenkathi efika eSamaria wamukisa abantu, abafundi bakhe bangena emzini walinda, ngoba wabatshela, hambani niyothole okudliwayo. Kwakungalesi sikhathi sosuku, ngiyacabanga. Ngenkathi besahambile, owesifazane othandekayo waphuma waya emthonjeni ukuzokha amanzi. Wo, simbiza ngesifebe, mhlawumbe wayeyiso. Awu, ake sithi wayengowesifazane obukeka ethandeka. Waphuma waya kulo mthombo ukuzokha amanzi futhi weze izwi lathi, sifazane ngiphuzise. Futhi waqalaza, nakho kuhleli umJuda. Manje kwakukhona ukwehlukana ngaleyo nkathi, babengenakho ukudlelana. Futhi wathi kuye, wathi, ngani wena umJuda ucela mina owesifazane waseSamaria na? Asina kudlelana omunye nomunye, akulungile ukuthi wena ungicele lokho. Wathi, kodwa sifazane, ukububuwazi ukuthi ukhuluma nobani, ubuzocela kimi amanzi. Wathi, uphi ungawathelapha amanzi? Wathi, awuna lutho ngakho ngalo, kanjalo njalo. Futhi waqhubeka nengxoxo, lapho ingxoxo yayiqhubeka ekugcineni wathi kuye, wabamba lapho ikathazo yakhe ekhona. Wathi, sifazane, hamba uyolanda indoda yakho uze lapha. Wathi, anginandoda. Wathi, uqinisile, usushade kahlanu, nale ohlala nayo manje akuyona indoda yakho.
Watch what she said. They were looking for Messiah, you know. She said, sir.
Bengisizwa ukuthi wathini? Babebheka uMesiya niyazi. Wathi, mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena, nakho lapho ukhona. Ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi. Siyazi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto, isibonakaliso sikaMesiya. Siyazi ukuthi uMesiya uzokwenza lokhu lapho efika.
But you're just got calluses in your hand. You're a carpenter.
Kodwa nje uyi unamaqodo sezethako ngumbazi nomJuda, kodwa ufanele ube ngumprofethi kunjalo, bungeke ukwazi ukwenza lokhu. Kodwa lapho uMesiya efika, sibheke yena lapha. Uma efika uyokwenza lokhu, uJesu wathi, nginguye lowo okhuluma nawe. Ohe, wakatheza leyo mbiza yamanzi wangena emzini, wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Lona kusiye uMesiya na? Futhi umuzi wonke waphuma futhi wakholwa nguye. Yebo, ngoba leso sibonakaliso senziwa, amabandla ayengenayo impendulo, kodwa abathobekile enhliziyweni babheka kuNkulunkulu. Namuhla ngiyazibuza ukuthi ngabe inkolo yethu izilethe kulobo buhlakani na, ukuqonda ukuthi akusiyo isayensi yethu yezenkolo eyenziwe ngumuntu eqholwe ngamakha esizama ukuyifundisa, kodwa kusemandleni nasemvukeni kukaJesu Kristu nakumoya ongcwele ezweni namuhla.
Brother, sister,
Fowethu dadewethu kuleli hora lokugcina njengoba kuza ekupheleni kwesikhathi tholani imiphefumulo yenu tholani ukuthi nimi kanjani noNkulunkulu ngukhisimuzi bonke ubulivilivi phansi naphezulu ngesitalati buka Santa Claus ingalikwane yaseJalimane imfundiso zekatolika akukho ne-awunsi elilodwa lakho eliyiqiniso futhi kuthatha indawo kaJesu Kristu ezinhliziyweni zamamelikane amaningi kakhulu.
Christmas don't mean Santa Claus.
Christmas, Santa Claus. Christmas, usho Christu. Hayi indoda ethile phethe ipayipi emlonyeni wayo futhi yehla ngoshimula ukufundisa abantwana okunjalo ulindele ukuthi bakhule babe yini na.
Tell them the truth.
Batshele iqiniso. Hayi indaba yengane kwani. Batshele kukhona uNkulunkulu wasezulwini othumele indodana yakhe futhi lokho kushiwo uChristmas futhi siyabuya eduzane futhi. Futhi lapho ingcindezi iqala ukuza emhlabeni udevil ukhiphe izinto zakhe ngamehlo ongakubona ubulivilivi nokungena kuke. uNkulunkulu ukhiphe okwakhe okungumoya ongakwazi ukubona kodwa uyakholwa. Jerusalema yayingenayo impendulo, iJeffersonville yayinazo impendulo, iNewsville yayinazo, iMelika yayinazo, kanjalo nezwe alinazo. uNkulunkulu unezimpendulo futhi wethembisile ukuthi uzozibonakalisa. Futhi ngimemezela kini ukuthi lowo Jesu owazalwa iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye uyaphila namuhla kusukela ovukweni futhi unguye ezolela namuhla naphakade. Asikhothemise abakhanda ethu.
Do you solemnly believe this with all your heart?
Uyakukholwa lokhu ngobuqotho ngenhliziyo yakho yonke na uma ukukholwa futhi mhlawumbe awukaze ukwamukele phambilini kodwa ngaphambi kokuba enze into eyodwa ukuzibonakalisa ungazi phakamisa izandla zakho na ngokuphakamisa izandla zakho ngathi wonke umuntu namakhanda abo ekhotheme ubunge phakamisa izandla zakho bese uthi fowethu Branham ngikhulekele ngikholwa ukuthi lelo iqiniso. Futhi ngikholwa ukuthi ngandlela thize enye ngokungaqondakali ngiholelwe kule ndawo endadlana lapha ekhoneni kulukukusa. Futhi ngiyakholwa ukuthi umoya kaNkulunkulu ophilayo ulapha manje ngifuna ukumkhonza ngizophakamisa izandla sami. uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. Oh hey abantu abangamashumi amabili noma amashumi amathathu phezu kwesakhiwo.
Dear God,
uNkulunkulu othandekayo uyazibona lezo zandla futhi wazi ngasinye sazo futhi bayadinga futhi bebengasoze basiphakamisa lezo zandla ngaphandle kokuthi ukuthize bekungakubo obemkhulu kunabo ngabe baqhubeke ngezindlela zabo kodwa abakholiwe ngokuzwa izwi.
Our scriptures tell us, Lord, your holy writ.
Nipalo yethu yasitshela Nkosi umbhalo wakho ongcwele ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu futhi limadlahadla nokho indlela elula ukuphela kwendlela esinayo yokulethula kubantu balikholwe. Eziningi zadle eziningi ziphakamile angazi noyedwa wabo wena uyabazi bonke kodwa ngiyazi ukuthi ngaphakathi kwabo babuswa futhi balawulwa ngumoya futhi lowo moya okubo ushilo unephutha futhi kukhona umunye umoya omingakubo uthi ngamukele ngikumsindisi wakho futhi bayephula yonke imithetho yesayense ngokuphakamisa izandla zabo ngoba kukhona uNkulunkulu phakathi lapho owenza imithetho yesayense nezandla zabo ziphakamile ukuthi bafune ukufinyelela phezulu ngokukholwa ukubamba umsindisi futhi bamemukele njengomsindisi wabo. Bakwenzile lokho kulukubusa Nkosi futhi bamukele imbusweni wakho khona manje bayimiklamelo yomlayezo ngikhulekela ukuthi uzobemukele ebukhoneni bakho embusweni wakho futhi kwangathi bangaphila impilo nenjabulo lapha bebheke kufika kwenkosi uJesu noma nini njengoba bebona usuku lusondela nezibonakaliso nezimangaliso ngoba uyasondela kakhudlwana usendleleni yakhe. Lapho uRebecca isukuma ixabalazela ikameli futhi wagibela wahamba ukuyohlangabeza isithandwa sakhe uIsaka futhi uIsaka wayesevele eselishiyile ikamu futhi wayephandle basemini esikhathini sakusihlwa lapho embona eza kwakuwuthando niqala ukubonana owesifazane waxhuma wehle ekamelini futhi wagijima ukuba mhlangabeze wangeniswa ethendeni likaAbraham futhi lapho waba yindlalifa futhi wadla ifa zonke izinto uNkulunkulu siyaqonda ukuthi sekuyisikhathi sakusihla manje wena wathi kuyoba ukukhanya ukuthi umoya ongcwele uzoba lapha emhlabeni futhi uzozibonakalisa yena emhlabeni omncane owukhethe ngomusa wakho ngiyakhuleka manje ukuthi wena uzozibonakalisa wena uqobo kakhulu kumuntu ngamunye futhi kwangathi bangasindiswa ezweneni zabo futhi bangathi bangafika ndawo emthonjeni wasemhlabeni emva kokuba sebefikile kokwasezulwini futhi baphaphathizwe egameni lendodana yakho ethandekayo inkosi uJesu behlanze izono zabo bibize igama lenkosi bangathi bangemukela umoya ongcwele futhi babekwe endaweni yabo ukuze badlale indima yabo kulo mdlalo omkhulu ozokwenzeka. Siyakholwa ukubuthana kwethu kulokubusa baba bekusemsebenzini wakho wokuhlakanipha akukho lutho olubuhula kuwe konke okuhlinzekayo kuphelele besilize labesifazane baqhamuke ezingcwengeni ezahlukene zezwe behleli phakathi lapha ubalethe ngomoya wakho ngendlela engaqondakali bakukholiwe bemukele manje ngegama likaJesu Kristu ngibethula kuwe. Manje Nkosi makuthi umoya ongcwele wakho uze ukuzophulukisa abagulayo ukuze laba abasanda kuphendukela kuwe bangahle baqonde ukuthi asikhulumi nje ngeBhayibheli ebelingumlando isikhathi esiphilayo samanje nje uyiNkosi uJesu efanayo. Manje makeze Nkosi futhi athathe inyama yethu imizimba yethu njengoba sivula izinhliziyo zethu susa konke ukungabaza nalo lonke izwe futhi makuthi nje umoya ongcwele adlule kithi ukuze usebenze intando yakho phakathi kwethu njengezitsha ezihlanzekile hayi ngoba sihlanzekile ngokulunga kwethu uqobo kodwa ngenxa yokuthi sikholwe kuye osihlanzile Nkosi uJesu futhi wenze futhi wenza izinto owazenza ngenkathi wawulapha emhlabeni ukuze laba abasanda kuphenduka bangabona ukuthi useyinkosi uJesu. Awufile kodwa uphinde wavuka eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule futhi yaphila namuhla ugcwalisa zonke izithembiso ozenzile. Amen. Ngiyazi ukuthi akulona iculo likaKhisimusi kepha iculo lezinhliziyo zethu esilithandayo manje njengoba umlayezo usuphelile othi ukusika kanjalo njalo ungukuphela kwendlela. Ukudinga amapulpiti ethu namuhla kuyona lena lapha inkolo eqholwe ngamakha lidinga iqiniso iqiniso lishumayele livele ebhayibhelini ungenzi noma yikuphi kumusha okwehlukile lisho nje lokho okushiwo iBhayibheli. UNkulunkulu kuphezelekile izwi lakhe uma engalisekeli izwi lakhe khona ke akasuye uNkulunkulu noma akusilo izwi lakhe okukodwa kodwa uzolinakekela izwi lakhe. Manje ngaphambi nje kokuba sikhulekele abagulayo asiculelele iculo lidala limnandi nonke nina bantu kanye nonke ngomdumise dumisani wundlu ngokuhlatshelwa izoni nikeni udumo nonke nina bantu ngokuba igazi lakhe lisuse onke amabala kungasinika umuntu dadethu na wonke umuntu kanye manje nonke wonke umuntu.
I will praise him.
Y yazibuza lokho akusiko ukuthi ukungcwele lokho kuzwakalisa nje bantwana singabantwana uma uqala ukucabanga ukuthi usukhulile kuNkulunkulu lokho kukhombisa ukuthi awukafiki indawo hlala ungumntwana njalo angakuhola kepha uma wazi ngaphezu kwakhe uzama ukumhola niyabo miyeke ahole Asivale nje amehlo ethu futhi siphakamise izandla zethu futhi sikhonamise amakhanda ethu futhi siculelelo kanye futhi izinto engizenzayo nani niyakuzenza ubungeke uthando kuma lapho ngenkathi asho kwesifazane onomopho na wafika ezisonta ezixukwini wathinta ingubo yakhe ngokuba wathi phakathi kwakhe leyo yindodana kaNkulunkulu uma ngingavele ngithinte ingubo yakhe manje ingubo yasePalestina ilenga ikhululeke futhi yayinengubo yangaphansi owesifazane akazange akuzwe lokho kuthintwa ngokuba wakufakazisa wathinta ingubo yakhe futhi waphuthuma wabuyela phakathi ezithamelini uJesu wama wayesethi ngubani ngithintile na ngubani ngithintile na Petro mkhuza wathi inkosi wonke umuntu yakuthinta uxhawule izandla zakhe kumbambatha nakho konke wonke umuntu ukuthintile futhi kungani usho into enjengaleyo na wathi kodwa ngibe buthakathaka amandla asukile kimi kukhona ukuthintile futhi waqalaza phezu kwezithamele futhi wamthola futhi wamtshela ukuthi wayekade nomopho ngaleyo nkathi futhi kukhola kwakhe kwakumsindisile ubungeke uthande kuba njalo na bengingecabange lutho olukhulu kunalokho indoda yakhuphukela kuye yathi igama lakho ngusimoni igama likayihlo ngujona kungenzeka yini wathi lezi zinto engizenzayo futhi kuseyisikhashane nezwe manje izwe lapho egameni lesigreki yicosmos okusho ukuthi inqubo yezwe hhayi umhlaba inqubo yezwe kuseyisikhashane nezwe ngeke lisakibona nokho niyongibona nina lelo yikholwa ngokuba futhi ungiyisebizwana somuntu ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza engaphezu kwalena niyakuyenza ngokuba ngiyakuba Baba wami zibusisiwe izethembiso ezingcwele azina kuphulwa uJesu wathi awukho umbhalo ongaphulwa
so to be like Jesus is he here
ingabe ulapha la esimeni sokukhonza nje manje. Ngamcabanga ihamba eGalile na kukhona labo bafarisa abathi ezinhliziyweni zabo ungubelzabhule abazange bakusho lokho ngokuzwakalayo kodwa wayibona imicabango yabo imibhalo isho lokho wayibona imicabango yabo wathi nikhuluma lokho ngokumelene nami ngize nixolela kodwa kuzofika isikhathi lapho umoya ongcwele uzokwenza lezi zinto ezifanayo ningakhulumi ngokumelene nalowo
just to be like Jesus.
Ukufana nje noJesu bangake kulezi zithamele zincane kulokhu kusa abakholwa ukuthi uvukile kwabafileyo uyaphila namuhla futhi unguye ukugcina zonke izithembiso na ngiyabonga lokho kuletha ubukhona bakhe abaningi benu bayasazi sithombe sengelosi yenkosi lapho ngenhla lapho engimi khona sazithola eJalimane eSwitzerland noma phi lapho beziyisa khona bathatha izinye ngolunye usuku into evelele kunazo zonke ngake ngayibona ngizosifaka esontweni ngokuzayo lapho ngibuya sise eziphathini imandla zikazwelonke manje ukuhlelela ukuvezwa kabili nokuthi kufakwa kanjani ngaphansi kwelambu ubungako bokukhanya kwemisebe kanjalo njalo ukubona ngelosiye induduzo enkulu kulezo zonke ngibe nayo selokhu yahlangana nami yazini ukuthi sisesikhathini sokuphela ngingumuntu futhi ayikho into enhle kumuntu kodwa uma umuntu engavula inhliziyo yakhe futhi avumele uNkulunkulu amhlanze khona-ke akusikho uNkulunkulu unezandla kuphela ziyizandla zakho nezandla zami amehlo akhe angamehlo ami namehlo enu ngoba ungumoya kepha angasebenza ngathi ukubonakalisa nokwenza intando yakhe bengizonibizela phezulu lapho emgqweni omkhuleko sengishintshe ingqondo yami ngikholwa ukuthi ubukhona benkosi uNkulunkulu bulapha futhi ngikholwa ukuthi engenza njengoba nje enzile ngenkathi wayelapha ngaphambili noma akasuye uNkulunkulu bangaka abantu kunobuso obuningi lapha engingabazi angikho lapha ngisho abaningi benu bangahle bafike ebandleni lapha anginazi kodwa bangaki phakathi lapha abadingayo futhi niyazi ukuthi anginazi phakamisani izandla zenu wonke osesakhiweni uyazi ikakhulukazi lapha ngaphambili eduze impela bonke abantu lapha ngaphambili abayizihambi ngokuphelele
then if Jesus lives
manje ke uma uJesu ephila futhi unguye izolo namuhle laphakade futhi uma une nesidingo senoma yini umbhalo uthi manje hayi eTestament elidala iTestament elisha iTestament elisha incwadi yamaHebheru yathi uJesu Kristu ungumpriest omkhulu njengamanje noma ngubani uyazi ukuthi umpriest omkhulu yini na umpriest omkhulu ongathintwa nokuzelwana kobuthakathaka bethu umpriest omkhulu ufanele enze ukunxusela ebukhondeni bukaNkulunkulu uJesu umi njengompriest omkhulu ukunxusela futhi angathintwa nokuzelwana nobuthakathaka bethu manje uma enguye izolo namuhle laphakade futhi uma owesifazane amthinte emuva lapho futhi waphenduka wasemtshela nobhatimewu oyimpumputhe emi esangweni amayadi angamakhulu amathathu kusuka lapho ayekhona ebemeza ngiyawukele futhi abantu behlekisa ngaye lapho edlula yena nekhanda lakhe libheke ngasekhalvari enyukele ejerusalema ukuba anikelwe futhi labo baphristi bethi yawusho wena owavusa abafileyo sinamathuna agcele bona nawa phezulu lapha phuma futhi ubavuse sizokukholwa iqembe elifanayo elathi yehla esiphambanweni uyinto etela kaNkulunkulu futhi sizokukholwa uyababona labo bagxeki na bebelokhu benabo njalo ungabeki ngamazinga uphonse unkatho lwakho nalolo hlobo uNkulunkulu yala faka uNkulunkulu enhliziyweni yakho ukuze umbone futhi umazi kodwa lesi sipofu isinxibe sidala esiyimpumputhe esimi lapho sathi wena ndodana kaDavide ngiyawukele futhi ukukholwa kwaso kwamisa uJesu uJesu waphenduka wase ebheka waze wasithola wasitshela ukuthi sizokwemukela ukubona kwaso Lo Jesu fana uyaphila uma usizani uNkulunkulu womlando akayena uma engeyena uNkulunkulu ofanayo namhlanje na usiza ngani ukuzama ukufudumeza indoda ngokuyikhomba emlilweni opendiwe na umlilo opendiwe ngeke lowo umlilo womlando wena uthi akuwona umlilo opendiwe mfuthi preneme sithombe somlilo owenzeke ngempela awukwazi ukufudumala ngesithombe lokho yinto ethile eyayikhona uthiwani ngemanje na nguye izolo noma nalamuhla noma akayena uNkulunkulu ofanayo anikukhola lokho na manje nonke hloniphani ngokuzithoba ngempela uma kungenzeka ukuthi ngizokhuluma anginayo indlela yokukwazi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami kodwa uma uJesu ezofika bese thatha inyama yami futhi angamele akunendaba ukuthi uzothatha okungakanani ngaphezu kokwami uma engakwengameli nawe ufanele ukukholwe ngokuba khumbula kungokukholwa kwakho kuphela Uma inkosi uJesu izofika futhi izokwenza lokho futhi uzothinta ingubo yakhe uthi Nkosi ngiyadinga mangikuthinte Nkosi manje ke uma umthinta uma esengumpristo omkhulu ofanayo uzokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngenkathi elapha emhlabeni ngabe kunjalo na Uma lisebenza ngenye indlela kodwa ke kuyinto okungesiyo uthinte into okungesiyo ifanele ifane ifanele isebenze ngendlela efanayo manje ke uma ungathinte ingubo yakhe njengoba kwenzo isifazane othinte ingubo yakhe ubengeke yini enze into efanayo na Uma kwenzeka ukuthi ngi uma abanye benu bantu abeze kuleli bandla ukuze nazi ngeke ngisho lutho kini kuzofanele kube ukukholwa kwakho ngoba lokhu yi ngifuna izihambi ngizonithola emva kwesikhashana uma inkosi ithanda ngifuna ngizonikhukhulela lapha emsamo nginikhulekele ngifuna izihambi zivela ngaphandle kwedolobha uma nilabantu abangaphandle kwedolobha nilapha emahotela nasemahotela abamba ngezimoto nezinto nilindile impela bavela emhlabeni wonke ngaleyo ndlela bayayithanda inkosi bayayikholwa futhi bafunda ibhayibhelini ukuthi wayefanele ukukwenza lokhu ngezinsuku zokugcina futhi akekho ngeze kimi uma ubaba wami kamdonsi kwasho uJesu ungeze asikho izidingo zokuzama ukwenza noma yini ngaphandle kokuthi uNkulunkulu akudonse lapho uNkulunkulu ekudonsa khona ke uzofika futhi lawo oza kimi angisoze ngibulahlele ngaphandle manje yiba nokukholwa nje futhi ukholwe manje futhi yiba nenhlonipho yokuzithoba ngempela futhi ulihlale uthule umzizwana nje nikeza uNkulunkulu kunaka kwakho khuleka uthi inkosi uNkulunkulu mangithinte ingubo yakho ngiyagula ngiyadinga nginesidingo futhi Branham akangazi lokhu ngokokuqala nga ukuba ngike ngibone indoda kodwa ngifuna ukufakazela kimi uNkobo ukuthi usenguJehova nokuthi usenguJesu akhuluma ngaye futhi ngiyakholwa yilokhu kukhanya okungaqondakali umhlaba okhuluma ngakho namuhla ngiyakholwa ukuthi nguwe futhi unguye ongiholele lapha manje ngizotholani na mangithole yena Nkosi uJesu ofanayo abamthola mangithole yena manje bheka nje futhi ubuke anginendlela nhlobo yokwazi uNkulunkulu aze akwembule futhi lapho uNkulunkulu ekwambula khona ke uNkulunkulu kwenzayo khona ke hayi mina bangaka bazokholwa uma ezokwenza na ngilindele kuye phakamisani izandla zenu wena uthi ngizokukholwa yebo mnumzane ngizokukholwa ngayo yonke inhliziyo yami Kulungile manje phakamisani amakhande enu njengoba nibuka futhi nikhuleka manje kancane impela leliculo nalo upiano oludala engaqala ukuluzwa khona kuphela uJesu wehla intabeni abafundi bakhe babezama ukwelapha udaba lwesifo sokuwa babengena kukwenza noma babenamandla Baluletha kuJesu wathi ngingakwenza uma ukholwa ngokuba konke kuyenzeka kholwa kuphela wonke umuntu ehlonipha ngokuzithoba ngangokungakwenza bheka nje ngalendlela njengoba uPetru noJohane bathi sibheke hayi kubheka okuthile kubo kepha ukunaka wathi isiliva negolide anginakho ngathi uNkulunkulu osezulwini angasipha khona niyabo izwi lakhe lisengozini haye lami nginomthwalo nje wokulishumayela
hard this is my own hometown know, Jesus was told when he went to his own hometown, he could not do many
mighty works. Usalungile nanamuhla kodwa baningi lapha okungebona basedolobheni langakithi.
Right at the end of the row there, sir.
Ekupheleni kohle lapho mnumzane ongibukayo kunezibuko ngiyacabanga siyizihambi komunye nomunye uNkulunkulu usazi sobabili kepha unolwazi ukuthi kunokuthile okungaqondakali okuqhubekayo ukube ubungabona engikubonayo ngaphezu kwakho ngqo ilokho kukhanya.
If God will reveal to me, now you're in contact.
Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi manje usekuthumaneni naye uzofanele asebenzise iphimbo lami namehlo ami kepha unokuthile okudingayo angikwazi uyazi angazi lutho ngawe uma kunjalo phakamisa isandla sakho mnumzane.
Kepha
yaqonda ukuthi unokufana nomuzwa kuwe omnandi ngempela umuzwa ofana nokuzithoba akunjalo la khona manje leyo yingelosi yenkosi engaphezu kwakho ngo uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho njengoba nje enza ngendodana yakhe inkosi uJesu futhi weza ukuzongcwelisa inhliziyo yami ukuze aphile lapho ukuba akuphendule wena ungakukholwa ukuthi ngumpristi omkhulu ofanayo omthintile na unokuxhumana nokuthile nguye lowo.
Your trouble is in your lungs. That's right, raise up your hand.
Inkathazo yakho isemaphashini akho kunjalo phakamisa isandla sakho kubi kabi awukwazi ukusebenza kunjalo phakamisa isandla sakho angikwazi.
How many believes now?
Bangakukholwayo manje na buka lapha ucabanga ukuthi ngikuqagelile lokho umoya usesephezulu kwendoda uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uyakwazi na uyamkhonza na ngithi uyamkhonza.
I say you serve.
Yebo mnumzane, ungumKristu. Uza lapha ngenhloso yokuphulukiswa. Uya ekhaya uphilile. Igama lakho ngumnumzane Reni. Unjalo impela. Phakamisa isandla sakho uma lokho kuliqiniso. Ungabuyela ekhaya usuphulukisiwe mnumzane. Ukukhola kwakho kukusindisile. uNkulunkulu akubusise. Angikaze ngibone indoda empilweni yami. Nazi izandla zami mhlasimbe isikhathi sethu sokuqala. NguNkulunkulu manje hlala uthule. Wonke umuntu abe semkhulekweni. Niyazi ukuthi kukhona ukuthile lapha okwenza lokho.
Now the Pharisees said he's the devil. Then they got his reward. Philip said it's the son of God. He got his reward. Whatever you think about it, that's up to you.
Manje abafarisi bathi ungudevele khona ke bathola umvuzo wakhe uFiliphu wathi indodela kaNkulunkulu wathola umvuzo wakhe noma ngabe ucabangani ngakho kukuwe lokho wena ukhalezi ngembezi lapho ubuwazi ukuthi ukuthile kukushayile ubungakwazi na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho indoda ekhalezi ngembezi ihlezi khona lapha siyizihambi komunye nomunye angikwazi kepha uNkulunkulu uyakwazi uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uma uzokwenza vayizelisa isandla sakho emuva naphambili kulungile.
You suffer with stomach trouble.
Uthisho ikathazo yesisu kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilukisa na kulungile uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wena ungubani na uma ezongitshela ukuthi wena ungubani uzokuqinisa na gcina isandla sakho siphakeme uma ukwenza sivayizelise emuva laphambili kulungile kuzokuqinisa na mnumzane Fred Moore kunjalo impela. Iya ekhaya mnumzane leso silonda esisemathunjini lenanzi lesizwe sesikushiyile kubangelwe yisimo sokwethuka esikwenzile kodwa uJesu Kristu wakuphulukisa ngenkathi ekuthinta lapho indelekazi elihlezi iceleni kwakho lapho wo ngiyazi ukuthi ngubani lowo ngiyamazi lowo wesifazane ukuthi igama lakhe lingubani angiphazami ngikhole ukuthi uNkosikazi Green ngabe kunjalo na angikwazi ukukubiza dadewethu Green ngoba ngiyakwazi kepha lapha linda umzuzu cha bo akusikhona kwakho ukhulekela omunye umuntu kunjalo futhi lowo muntu usezweni elikhulu elikude laphaya lapho kunokukhithika okuningi okuqhubekayo iNebraska inenikazi linomdlavuza olikhulekelayo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho umuntu onomdlavuza omukhulekelayo eNebraska kulungile uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa kholwa.
The lady singer wiping the tears from her eyes.
Elininikazi elihlezi lapho lisule izinyembezi emehlweni alo. Lisihambi kimi. Angilazi ininikazi. Lowo ngumyeni walo ohlezi eduze kwalo. Indoda enkulu beyizihambi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko na? Uyakholwa ukuthi lona ngumoya kaNkulunkulu? Ninikazi na? Usibekele ukufa unjalo na? Ngumdavuza. Siyizihambi. Uma kunjalo, phendule ngokufayizelisa isandla sakho. Kunjalo, angikazi ngikubona empilweni yami. Awusiyo wakuleli dolobha, uvela ngaphesheya komfula ndawo. Kunjalo, uNkosikazi Sanders, igama. Kunjalo, uHitler. Igama lokuqala kunjalo impela sukuma ume ngezi nyawo zakho ninikazi futhi wamukele ukuphulukiswa kwakho kuvela kuJesu Kristu uNkulunkulu akubusise niyabo.
Have faith in God. Don't doubt. Some of you all over in these rows here believe on the Lord Jesus and you'll be made well. Now it's him. Do you believe that?
Yibani ukukholwa kuNkulunkulu ngingabazi abanye nina nonke kulemigwaqo lapha kholwane inkosini uJesu futhi niyosinda manje nguye uyakholwa ukuthi nguye na niyabo anginazi uma ukholwa kukuwe ubukeka sengathi uyakhuleka uhlezi khona lapha mnumzane uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na uyakholwa ukuthi kuzoba nguye na ngisihambi kuwe wena uyisihambi kimi lesi sikhathi sethu sokuhlangana kepha uNkulunkulu uyasazi sobabili uyakukholwa lokho na lezo zinto ziqiniso phakamisa isandla sakho.
You believe you're going
uyakholwa ukuthi uyayikhaya ungena nkathazo yakho yomhlane uNkulunkulu uzokusindisa na uyakholwa na buyele Ohio eHamilton kunjalo ikamali lakho ngomnumzane akhathi iqiniso lelo uJesu Kristu kuphilisile manje ungaya ekhaya usinde amen. Omunye umuntu kholwa ngabe ninolwazi ngobukhona bakhe na ngabe uyaqonda ukuthi ukuthile kufanele kukwenze lokho na ilokho impela iphephele lathi wakwenza kuqala futhi wakwethembisa wakwenza phambi komJuda phambi komSamaria futhi wathembisa ukukwenza phambi kowezizwe leli ihora. Hayo munye uNkulunkulu womlando kodwa uNkulunkulu ogcina isithembiso sakhe uphila khona manje inkosi uJesu yena lowo ophulukisa abagulayo ngendlela efanayo akwenza ngayo indlela efanayo futhi wakuthembisa ngezinsuku zokugcina lona ukhisimuzi futhi ukukhanya kwakhe okuqondisayo. Ubhekeni futhi Branham na ngibheka yena ngelinye izwe ngelinye izinga uma ufuna ukukubiza kanjalo kusezweni lomoya. Ngibona umuntu enenhliziyo enzima impela kepha ngiyamazi futhi funky bengingakwazi kuze kube manje usenkathazweni ethunzi elimnyama ngempela phezuku kamama wakho futhi uyazi ukuthi angikwazi lokho ngiyangena nje kodwa umama wakho ube lobuhlinzo nesimila umdlavuza ukhathazekile ngaye futhi uyakhuleka.
The God who restored your daddy to his right mind, give him back his health, can restore your mother.
uNkulunkulu obuyisele ubabayi wakhe enqondweni yakhe kahle ambuyisele impilo yakhe angambuyisele umama wakho ungesabi uma ningakholwa zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo nangu ya ungaphezu komunye umuntu kodwa ngiyamazi kodwa ukhulekela omunye umuntu Nkosikazi Akenbright uma uzokukholwa lowo mdlavuza uzophulukiswa ungokomunye umuntu uyakholwa.
What about you? You believe lady to me be his prophet, his servant?
kuthiwa ningawe na uyakhole nenekazi mina ngingumprofeti wakhe inceku yakhe na uhlushwa yinto efanayo wethifazane eyamhlupha umopho kunjalo awuveli kuleli dolobha ungowase Ohio futhi futhi usanda kuphulukiswa komunye wemihlangano yami ngokuthile wena uqobo ubunomdlavuza ubusibekelwe ukufa futhi akusekho manje kunjalo ukuze wazi ukuthi ngiyinceku yakhe inkathazo yegazi ivele eminyakeni yakho kodwa futhi unokuqaqanjelwa amajoyinti noma njengesifo samathambo lapho uvuka ulukhuni ekuseni unenkathazo yomphimbo wakho futhi uyangikhole ukuthi ngiyinceku yakhe na unomunye umuntu enhlizeni yakho omkhulekelayo umalokazana wakwakho wathola imithambo evuvukele nesotekile ungumama wesigejane esikhulu sabantwana akusiye na kunjalo impela igama lakho ngunkosikazi Alice Thompsoni kunjalo impela buya yemukela lokho okucelile ngakho-ke yena uya kuphulukiswa ngoba wena ukholwe yinkosi Jesu manje uma sizihambi komunye nomunye vayizelisa isandla sakho emuva laphambili kanjena angazi lutho ngawe ngiphosele inselele ukukholwa kwakho ngiphosele inselele noma yimuphi umuntu ophakathi lapha egameni likajesu kristu ukuba akholelwe ebukhoneni bakhe angikhathali ukuthi yini engalungile kuwe uma uzokukholwa khumbule lena yinto yokuqina azoyenza ngaphambi kokufika kwakhe niyakhumbula ukuthi wathini na njengasemihleni yasegomora nasesodoma uyakuba njalo ekufikeni ngendodana yomuntu wawuthini umyalezo na wakukhona izingelosi ezintathu ezehla ezimbili zazo uBilly Graham noJack Shuler behlela eSodoma futhi bashumayela nje umyalezo wokukhululwa kwevangeli kubantu kodwa ingelosi eyodwa yahlala emuva nabakhethiweyo u-Abrahama neqembu lakhe futhi ingelosi yafulathela ithende futhi usara wahleka ngaphakathi kwethende futhi ingelosi yathi uhlekeleni usara na yazi kanjani ukuthi wahleka etendeni emva kwayo na lowo kwakungumlayezo kugcina esedomeyi nawo ngaphambi kokubhujiswa futhi nasi izibonakaliso zokugcina unkulunkulu azozikhombisa ngaphambi kokubhujiswa niya kwamukele kukholwe bese usindiswa asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje unolwazi ngobukhona bakhe na ngabe uyamfuna manje emva kokuba yena wena ngishumayele ivangeli kuwe futhi uzwile umlayezo wakhe bese ke umbone ehla futhi akhulume gqobo lwakhe indoda ingasho noma yini kodwa ngaphandle kokuthi unkulunkulu akhulume futhi akuqinisekise lokho akukuhle kodwa lapho efika unkulunkulu futhi enza umlayezo ube ngophathekayo futhi aphile futhi khona ke ngunkulunkulu ngabe uyafuna ukumamukela manje ngokuzinikela ngokugcwele empilweni yakho na nizophakamisa izandla zenu umzuzwana nje nithi ngizophakamisa izandla zami manje nginikela ngakho konke kwami kuye unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise bonke labo abadinga umkhuleko wokuphulukiswa ngikholwa ukuthi yilowo nalowo kini uzophulukiswa asikhulekele abagulayo
Lord
Kosi ukuze kungasali muntu ngaphandle ukuze bonke bamukele sinolwazi Nkosi njengoba ngimi lapha ngibuthakathaka futhi ngithuthumela wena ulapha ungaphezu kwanoma yisiphi isithunzi sokungabaza abantu bashaywa ukwazi ngobukhona obungcwele bukaNkulunkulu omunye ukhizimuzi ukukhanya okufanayo kungaphezu kwemvelo ukukhanya kuholele abaningi emikhakheni yehlukene yempilo balizwile izwi lakho lifundwa futhi lishunyayelwa futhi manje bayakubone ufika futhi uqinisekise izwi ibhayibheli lathi abafundi babuye futhi bashumayele izwi yonke indawo inkosi isebenza nabo iqinisekise izwi ngezibonakaliso zilandela izinto zokugcina ezazilotshwe emibhalweni ngaphandle kwesambulo manje sesiyakubona futhi kuseduze nokufika Nkosi yiba nomusa phulukisa bonke abagulayo abakhona lapha kulokhu kuza umoya wakho uqinisile unamandla futhi ulapha futhi baningi lapha Nkosi abangabantu bethabenakele abeza lapha wena yiba nomusa kubo ukubabiza futhi nokho Nkosi kuphezu kwezithameli zonke khona manje
the great Shekinah glory
Ndikazibule kulu yeshekina amandla amakhulu kaKristu ovukileyo uthi ingolo yenkosazana yalemibala eminingi u-Alpha ne-Omega isiqalo nesiphetho inkanyezi yokusa imbali yaseSharon ukhona. Phulukisa Nkosi, sibabiza ukuthi basindile ngomusa wakho, banike ukukholwa ukuthi bakukholwe Nkosi, futhi bakwemukele khona njengamanje, kube inkazimulo kaNkulunkulu, bangathi wonke umuntu ogulayo angaphulukiswa. Futhi wonke umuntu onephutha ongahlalanga ngokungalungile ingxenye kumlingani wakhe kwangathi bangathethelelwa. Wonke umuntu obhemayo noma ophuzayo kwangathi bangathethelelwa. Kwangathi izono zabo zingaba ngaphansi kwegazi ngonkulunkulu osezindaweni zonke okhona lapha manje mhlasimbe abasondele ngakho konke abake baba yikho kuye ukho konke ukuphila kwabo. Yipha manje ukuthi lokhu kuzokwamukelwa. Sizwe Nkosi onkulunkulu, Nkosi yethu enkulu, njengoba sibize igama lakho kule nkathi yesikhathi somkhosi kaKhisimusi, hayi uSanta Claus, kodwa uJesu ovukile kwabafileyo, futhi uyaphila, izibonakalisa phakathi kwabantu bakhe. Oh Nkosi, wena uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa, futhi akekho omunye ngaphandle kwakho, futhi siyakubonga ukuthi izile nhlanhla yokuhlala ebukhweleni bakhe, kulele ncane indawo ethobekile, wazithoba qobo lwakhe, futhi weza phakathi kwethu, sijabule kakhulu. Lokhu alibonga igama lakhe elingcwele, sinika udumo kusukela kuseli kuze kubese busuku, futhi kuze zonke izinkathi zasebusuku. Izinhliziyo zethu zicula amaculo nezindumiso zikaJehova, makabongwe yena kuze kube phakade naphakade. Thatha laba abantwana bakho Nkosi ngaphansi kwamaphiko akho, ubafukamele njengoba isikhukhukazi senza ematshweleni aso, baholele empilweni ejulile nasempilweni ejabule kakhudlwana nasempilweni egcwele ngokwengeziwe, banikeze umphaphathizo kamoya ongcwele, vuselela imiphefumulo yabo Nkosi ibe yizidalwa ezintsha kuKristu ukuze uphile futhi uhlale kubo futhi usebenze ngabo njengabafundi bakho. Sibekona Nkosi ngokuba siyakholelwa ukuthi kuke kudala izibhakabhaka sizobhoboka, futhi inkosi yethu yakufika, futhi siyakumbone lowo esimthandayo. Siyakubonga ngalokhu ngoJesu inkosi yethu. Manje amakhande ethu ekhotheme, ngiphendulele inkonzo kumelusi.